Zimmer, the king, from Climax Entertainment.
Can you dig it? Can you dig it?
It's Climax Entertainment DJs, the certified A-plus gang. DJ Zimmer.
Tupigia kelele atukwangi tribal so tukitokea musteveve atuadai zizon njina hizo prado zenyu mtembe shoulder side tunaringa sini wanamulembe peace love over blood used to kiungana check your ratio but ni aje si work hard na tukizeka tupati ata pension niki step CBD kama ena zeda zina sikia tu tension mdese mechelewa na nakuwera na unantuntaifana kesho kula nduku kunywa ganja ti sini walo piga luku piga wanja pi mambanga umemada vijana wangapi achia wana ID wengine na bangi washa dig vibe maisha zigzag sahau mashida na madigda kuna time kutashindwa jo kukeep calm hiyo ndo time mtatua crime jo ulipa tumeshinda tunakuwekia mastika mtani na tupea stika titugawane machwani koko sick of this shit wewe ni family tuna avoid polisi hizo ndo gani
Adamboy he's a charmer Adamboy he's a charmer Adamboy he's a charmer si kama you surround it naungana Adamboy he's a charmer Adamboy he's a charmer Adamboy he's a charmer si kama you surround it naungana Turkey kwa ground kumemana mapoli wa mblena tumeweke lawama same shit mna promise kila time propaganda na chenye mna promise this time last time hamkufanya kila mse anareka kubanja tunafuck stand up kuna mse anakukanya kila youth come forward bila hair around it lazima tutoe hama liars kila youth come forward bila hair around it lazima tutoe hama liars kila mse anareka kubanja tunafuck stand up kuna mse anakukanya kila mse anareka kubanja tunafuck stand up kuna mse anakukanya
I'm so sick of this politician Fake promises, not my wishes Umekam kunipima na jail Account balance is insufficient So we fight between poverty and riches Step by step, na move my inches Once beaten, twice shy Aki hopo na prado bye-bye Once beaten, twice shy Awezi mess na ikru next time Wanajifanya wana tu protect Since hile ni my taxes wana collect Easy road, EP wazi meku Give a thing twice, bro, never regret Easy chuo, hawazi remeku Give a thing twice, bro, never forget
Adamboy he's a charmer Adamboy he's a charmer Adamboy he's a charmer si kama you strong it naungana Adamboy he's a charmer Adamboy he's a charmer Adamboy he's a charmer si kama you strong it naungana
This the one for the nation This the one for the next generation This the one for the nation This the one for the next generation This the one for the nation This the one for the next generation This a one for the nation, this a one for the next generation. Mzimbi timpi garunda na suchangli, mimi na jirip na rizura mpish mamdush. Enter us, mesaidia wa mama wa papa, youths, pande board, youths out there, youths out there, youths out there, youths out there, gomza wa mashatani, youths out there, gomza wa mashatani, how often to the guys are kali, youths out there, gomza wa mashatani, how often to the guys are kali, youths out there, gomza wa mashatani, how often to the guys are kali, youths out there, Hello.
Adamboy he's a charmer. Adamboy he's a charmer.
Adamboy he's a charmer. Sick of my use of it, no gana. Adamboy he's a charmer. Adamboy he's a charmer. Adamboy he's a charmer. Sick of my use of it.
DJ Zimmer.
Unique fashion. Unique
Villain a walk, villain a talk.
Yeah,
rebel unique. Hairstyle, unique. Fashion, unique. Villain a walk, villain a talk.
Yeah,
rebel unique. Unique, 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 unique,
unique.
Hairstyle, fashion.
Yeah,
rebel unique.
Unique,
unique, unique, unique,
unique, unique.
Hairstyle, fashion.
Yeah,
rebel unique.
Yeah, ay, nanu shonda gorona daya me. Booty, keji, ni big, wapi, kwa hills. Bay rando, lipando bay ya bag music kwa week. Woki try kusave ya Casio, mina save ya Philip. You ass, ni big, of course atakule on this. Hey, it's windy, na shinda kuwash your split. She freaky, you penda kutumia the teeth. Painting, Da Vinci, vile na mwagi yo miss. Hey, my miss anapenda Victoria, Secret najua kitoa the mink. Hey, you shinda kuvalia jeans, vile yo haga you kwa gado big pa.
Hairstyle, unique, fashion, unique. Villain a walk, villain a talk.
Yeah,
rebel unique. Hairstyle, unique. Fashion, unique.
Unique.
Villain a walk, villain a talk.
Yeah,
rebel unique. Unique, unique, unique,
unique, unique.
Hairstyle, fashion.
Yeah,
rebel unique.
Unique,
unique, unique, unique,
unique,
unique. Hairstyle, fashion.
Yeah,
rebel unique.
Yeah, unique. She's ni air dick. Favorite color ni pink. She was a choosing a video na pick. Dads, check is your ink.
Unique.
Remember na mother ki wink.
Unique.
Leo it a bit ni think. Vision ni clear na target ni sick.
Boom.
Unique. Na pull up ka room.
Rock.
Mixer it your volume. Boom.
Unique.
Sema ku fume.
Fume.
Remember na ass. Grudum. Yeah, lazima ni
zoom.
Zoom. Wengine na piga marashka doom. Yeah, no chafuka broom.
Unique.
Cow park, don't home, daily na punguza bow down, girls ni
hey,
don't do, ni meshinda kama loto.
Hairstyle, unique, fashion, unique, villain a walk, villain a talk.
Skia, kwa nini kesho?
Unique,
skia, kwa nini kesho? Yo, skia. Don't trust us, kila mwani njo nikia mka na kisha. Good morning,
DJ
Africa.
Summer, the king.
Nilitamka kabla jogo ita skia. Don't trust us, kila mwani njo nikia mka na kisha. Good morning, Africa. Niliamka kabla jogo ita wika. Kwa ground tumeficha, jumziki na jipa. Skizi look ni diripa, mafans na mapicha. Rapo meranga na nkola ndai ficha. Aye. Don't trust us, kila mwani njo nikia mka na kisha. Good morning, Africa. Niliamka kabla jogo ita wika. Kwa ground tumeficha jumziki na jipa. Skizi look ni diriba, mafans na mapicha. Adi rapo meranga na nkola dai ficha. Kila yu skizi anadai keja na dinga. Na dema hezi dinya dinya. Nmanza kubolo na nred na marigan. Kundo wati yungwa kadaini na ringa. Del na shine kama mbling. This time nime come na slim. But nambli akidai smoke. Huku jotu na washa ma spliff. Mopiga maso, nobody sees me. Spendi soro, stafuti kiki. Nuka kwa chabando, all is busy. Bini ya Africa, you know we drilling. Dabai bima, my black man winning. Huku ni cross, wezi go free with it. Love the line, niko hiker ceiling. Beni expensive, ka dollar to shield. Wana kompia drill, nazilengwa maflani. Si ukula gwezi, wa ukula majani. Na mablo, wezi ni achara ani. Awezi badilika juu ya ganji na manzi. Wana kompia drill, nazilengwa maflani. Si ukula gwezi, wa ukula majani. Na mablo, wezi ni achara ani. Awezi badilika juu ya ganji na manzi.
420 AM, nilidungiwa na Glenn. Akaniambia mali mefika. Wake up, na stretch mkono nikitafuta kapienga. Neka biti Afrika, konyesha madrila venye ni waleska wanyika. Tepwa tekwa, Uncle Trench aneza fanya ulale kwa siwa, yo. Isili ukikamvi bajo, utaingiwa tisa. Si believe gavai na madama youth na do future. Aduski haya, so opportunity kikam tunagrab kwa makucha. Adija pama, mefanya my youth Gaza, wanajiona maticha. Dungu atenje, ah, situlikuonya joto katene. Na kuachia dent, bigi sana kushinda ule mpresu wako wa vet. Mdila ntaka kuongeza rent, naona mina maboy tenda kwa mkwa tent. Tunazi set kuset, after all, si unajua there's nothing at stake. Line strefu ka player wa NBAs, nafanya di madrila utoke kwa realm. Manadrila, siku kam games, in fact, ukiniona try kubehave. Madila, so nechia sensei, nikifika hali ukua quest. Number 8, kama sensei, ite mbaka Islam, so many rich.
Don't trust us, kila mwani njo nikia mka na kisha. Good morning, Africa.
Jili amka kakla, chukwe chukwe kakla.
It fails from the day in the rear, blocks your love in the rampage. Twitter squacky, Addis, Grampy, El Capo, how far now? I'm in the team, three blocks up, taking no chances. Roll one, one for the L, one for the mood, residues on my fingers.
Horrid niggas test me too much solid. On my set, me pull up, wave control. Ime piga durag, temp control. Na ingia gulag, cloud nine na surf niko jet lag. Online una surf Mr. Hater, ngoma si cast. Nigga respect that, ngoma ni cast, speculate that.
Oh my oh, God don't lie. Balloon clan papa, all these struggles still sat up. Fiddy bop bop bop, comfuko. I saw my off like chuko, gang gang gang, shut up. Senke kwa rap for tifari ni das. Me wa blessing marapa ni kas. Papon yo geri, papon yo blood. Eyes on me, kanda ya campaign champe. Mukwa wrong na masante, fanfle madre papo.
Four corners now full of smoke. I saw red bro look like a nation. In a bag of junchies a grand. Make it more than once. Be precise and be on time. Rule number two, pay full in cash. No smartphones please, send me an ideal drop on time.
Pop, pop, kila time niki jam. Rooftop, niko high na madam. Hit beat, ukisikia una jam. Testing, nilipita exam. Resting, no na hit my man. Really interesting, bora una jam. Always hitting tayangu si cam.
Roll number three, no credits. Roll number four, no raving, wavy. Magic wa glare, mchele kwa mbosho. Bengu si mbosho. Sanseni posho, bitch niki dosho. Mtani ufunzwe arosho. Giving precaution, taking an L. Nigga don't drill. I'm a goon, nigga don't kill, I'm a fool.
Two knocks on the door, who's that reach for my body under my panty? Feet so hot, don't press that. Don't knock my door, you pagan head to put a hole in his face. Don't come to my yard, you pussy, you got my number, reverse me. We don't do charity for credit, fool is a I'll ban you too. Pussy boy in a dripping mood, you are my friend, see now you're not. I know beef of a girl is mad, but beef of a cash is horrendous. Last year we smoke else enough, this year we just winning right.
DJ Zema
lazima nakota na bote na shika mzinga. Ikipaji na itajiki sifa. Keti chini ni kupigeo riba. Nilipull up na ndenge kwa whip ni mechata tortilla. Wanipeni tangu ninge kandida. Nikapiga my sister mamimba. Ey, no mano nipendi kwa misa. Jifununi na tenda karista. Success ina sako dadi. Hakuna siku nimesikia inakuja na kismat. Kwa wiki tuchwani na ingiza. Ati singa skizi mana drillers. Nagiuza marapa kalifa. Jibutia kingia wana ingiza. Yes na dream but yangu ni biggie. Beautiful, rich and juicy. Nakula githeri kwa plate. Na bado na jazanga meza na sushi. Setu nisea mifanya kwanza na jump. Nisea mifanya vizuri. Gero lishine na slap. Lakini kibare likuja na loose. Hawa plan kwa korob. Miselona puta kaboom. Top class si uongo. Kichekizi moves na kagaza roof. Texture, check it loose. Can tell that the nigga is booming. She fell down, lichangu. Vile nimpiga the looking. Customer na nipigia mtu. I tell them the lady's cooking. Tango wa nikiche kwa mbuli. Mtani my ops is snooping. Hands up na shukuru. Nigeuka winner, niliacha the losing. Na step up, he shoot. Jinani mgini atashikilia movement.
Momski, M.O. El Dada. Let's go, let's go, let's go. All I need is me. I figure 8 feminine, but the only 10 you see. How is it fake the design? We can never trade ID. M-O-N-S-K-I is the limit. Change the vibe when I arrive. I'm in spirit. Aquarius. Nimekuja ku pick up the pieces. It's Aquarius. Nakama na pika si kitchen. When you petty cash. Mina taka madinga for keychain. Na ni very fast. So come on, a pizza ni piche. I came with a class, you came with a gimmick. I came with the eyes, you came in a minute. I went with the bag, who went in a mimi. My head in the stars, I said in a minute. Who is the past, the maker ni mimi. The baddy shabazz, make her to lili. Wait till she bass, who let her she lingi. Wait till she pass, who stay away for rimbi. Kwani ni cash up. The way I'm flying to my destiny, I want sign innovations. For every time, love is left on me. So I started my lessons. With every rhyme, I'm the best of me. Need the money for mano. For every smile me on your cheek, you better be, you better let go. Missy kind of gear, got a pedal. Watch a teen on a kettle. And the dog to the vet flow. Couch or a G, never get flow. So I'll never stop, never settle. Never stop, never settle.
You know what time it is? A light! Yeah, beast thing anytime we are set. This trick they know who be the best. King Pium is a nitanga vet. Na natema 16 sa zile beat in a bang. Ukini cross ya mboka fa de. Discipline unapata gade. He
lakini steam imetoke anga hell na we are here one time na lukufisa maler system ina mistem adi youth men wameji dismiss mbaka kwa ma business since then wana still tense before me ni bless mic jubalisha gundu wanga who's next still fresh really fitness ni ina feel blessed otherwise leo ni mekuja tuku speakless uki mess uni diss then akikisho umedeliver vizuri juni kama ku skip fence nikifika wana kubali ni kesi nasifika tashinda rodo na messi pilka pilka kama ni mimi na jeshi tunakwango tumejami na tupa za Hennessy zine dina mapia zidane ni mejipin vitu real kama did attack Hennessy ndani ya tupa ya glass na piga shit nikispeed wana feel my fans Genesis tu nimeanza baba, you never seen da paka mimi nimefika bas Nina team ya watu kama panchu kini hit, akikisho umejipanga na cash
We never stop, never settle, tunapanda kupanda cause we never lazy Bana toxic jumara na head, tukizidi kusonge zipandi every rate Hafite dog junatibu, I say na deliver manzepi uneza nita page
Nikiroku uneza nita boss, kila domi na noki kifika ni pace Sazile ni kumaji na kuanga maheni, sikija na plani hatari Hametoka pande za dima, rapa wenyu wamejaza ngabado majela Sina wameshindu wanga kufika ngabe ya kulabu G
Jila Keep eye contact na ukiblink makosa uneza tokwa Kiki na gonga na ukifeel unaroga hapa unaoshwa Kill na kopa kuna snitch aliyekotwa juu ya kuropokwa Team kuomoka tunapiga bizi ya ukora bora mboka Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke
Sindo wale watoto wa korofi The loudest kwa ploti Kijana landlord ya uskindo ananulianga wapangaji Sony Niko na 3-day notice ati mindo wamejaza motive Kiateka pikwa coffin kone kwangu bila kubisha hodi Drilla mbaka kwa ngozi Looters kushinda wajozi Ringa tu kuingia rodi Atulali ya luta kasogi Utatoko machozi tukishia upate una kitu kwa pori Show majozi sina doa kipitia home achane na John Gava intaka kuni cross jua TS wajawi support no Nibadi ati ana report ajui Kenya ni ya corruption zone Wise man kama Solomon, mambo ya moyo josi watu force Right man nimeyacha home, juni mzito ebun pigi phone Keep eye contact na ukiblink makosa uneza tokwa Kiki na gonga na ukifeel unaroga hapa unaoshwa Kill na kopa kuna snitch aliyekotwa juu ya kuropokwa Team kuomoka napiga bizi ya ukora bora mboka
Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke Nishow na bilani kuhaya silaha ndo staka badina require Steps zangu za kijayant watu nili help ndo analeta defiance Money maker bila ta advisors na shanga wana bonga nini backbiters Weni hater ndo manoko required wa mama wame pump ass na ma diapers Ati wako wabi where? Wana bonga nini? Ati wako? Lakini nini? What? I play blind now, kecha fiti bila njiso If I never believe you, life pia ni siso Mrembo napenda ni kifo, kifo, kifo Uzu mini nani? Mkora Kwa gang na mwanamke na rumia mtu wake Wivu kina nani, malizao suwa pora Bet it's a street must mean changamke
Keep eye contact na ukiblink makosa uneza tokwa Kiki na gonga na ukifeel unaroga hapa unaoshwa Kill na kopa kuna snitch aliyekotwa juu ya kuropokwa Team kuomoka tunapiga bizi ya ukora bora mboka
Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke
Yo in the city I step like that Mountain mover in a flesh and blood Monday we blessed and bad Wolize ni wakanja ni pesa ngapi Don't say nothing, don't fuck with popos Boom play money you invest in gang Mbia uma fan, mi spendi mamboto Uneza kula phone na sezi ban Ala ukinyono na stama Ulida niska, kumbe niskama Bado umejam na ngori ni ajana Usikujeka ujajipanga Big one getter, ganji wapone Ndiyako kaheta, wapi kwa comments Squeezy sini raisi wabonge But ukimit you ni mighty I promise We don't fuck with the pay Ni heri we say none Whenever they pay us, me and my peers We share in Anjera Kwa show letter Hennessy Vela Na big but girl in Adera Word to my parents Mandela they're jealous
Keep eye contact na ukiblink makosa uneza tokwa Kiki na gonga na ukifeel unaroga hapa unaoshwa Kill na kopa kuna snitch aliyekotwa juu ya kuropokwa Team kuomoka tunapiga bizi ya ukora bora mboka
Kwa bedsheet na changamke shua bet hizi street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet hizi street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet hizi street must mean changamke.
If I do a drip, it's heavy block. Chillin' no hand when she give me top. He got a bitch and she gave me the drop. If I do a show, gotta pay me to watch. He gotta pay for the shit that he said. Bodie a ball, but he cut off his beard. I'm in a beam, I just gone off the mess. He started running, he shot up his legs. You don't want smoke with a nigga, I'm serious. New whip straight out of Fast and Furious. Nigga talking, it's making me curious. Nickel hit multiple niggas for sure. You gon' need more than a hospital cure. Now we ain't cut it, we selling the pair. Nigga, we capping that money in years. I might spend 200K on the years. I might spend 200K on the lamb. If he catch him, we shooting his mans. He think he trap, but we taking his grams. Up in the club, I ain't shaking on hands. He think he trap, but we taking his ounces. I don't get searching the club by the bounces. We used to hustle and breaking the houses. Now I'm finding the rest of my trousers.
They say more money, more problems. I say more money, more niggas that's riding with choppers. Brody on go. If I put a price on your head, ain't nobody can stop it. We in the business of getting and sending them out and dividing the profits. And with religion, but one thing that's true about this shit is you die if you cross this. I fell in love with the game and the hustle. Yeah, I'm money bitch and the drop bins. 20 said he might not pick up the phone if you niggas ain't calling the top 10. I told that bitch that if she wanna fuck me, then we gotta fuck all our side friends. I tell her opera exactly to find me, ho, I'm in the studio locked in. How they gon' shoot at your mans and the only thing you niggas dropped is a mixtape. I got some dudes in the can and I'm begging it just to go get them release dates. How you want beef for the game when you knowin' that me and my niggas we each stake? Broski, you ride with the flames for niggas who thinkin' they tough cause they left weight.
I'm on the dribble to pay me the God. She use my hand when she give me the top. He got a bitch and she gave me the drop. If I do a show, gotta pay me to watch. He gotta pay for the shit that he said. Brody a ball, but he cut off his dreads. I'm in the beam and just going off the mess.
You want to go crazy on this one? You fight like what
gets you, ayy. Okay.
You know what did ya, ayy. Mimi ni meja, ayy.
Mew, chena machali matrapa waweka kayola kwa meza. Mew, penda mademo na haga na wana penda tukutesa.
Nipate kwa geja, ayy. Simu mteja, ayy. You know what did ya, ayy. Mimi ni meja, ayy.
Mew, chena machali matrapa waweka kayola kwa meza. Mew, penda mademo na haga na wana penda tukutesa.
Wase wanateta, venye chalia na cheza na pesa. Si kupenda kwangu, misi jamini lakini mi major. Mew, chill na madem kwenye keja na mbocha na teta kishasha. You, never had bitches and all of your bitches were calling me papa. Mew, feed all my niggas, hakuna mwenye ula langanja. You, have no niggas, ata jirani anajua unanja. Hamna haja ya force, mimi na street no hakuna divorce. Kujikaza hadi dinga ni Porsche, kujikaza hadi dinga ni Porsche.
Nipate kwa keja, ey, simu mteja, ey. Nina wateja, ey. Penda meja, ey.
Mew, chena machali matrapa waweka kayola kwa meza. Mew, penda mademo na haga na
wana. Luigi, that's sauce, boy.
Yule mjanja, kama nakuja skuji kupanja. Niko mapilka, pilka. Ganji na ganja, rizo nkisi na muka karanja. Niko mapilka, pilka. Cheki, uku si uko, hapa lazimu tachunga mifuko. Tuko mapilka, pilka. Sleki, uku si uko, chunga vitu, kuna vituko, tuko mapilka, pilka. Wera na chapa na fuzo, ndo ni jibu kama ndoto ni valid. Hasa la moves karuto, bado nasonga bila serikali. Heshima be yake ni kali, nini umefanya, jina sijali. Mafan kawaida mikono ni juu, ni kama wako na maswali. Saina koroga kokoto, nyuma na jenga ya kibazenga, inda achia watoto. Ukilalisha utajipata msoto na viroboto. Nkubatisha wezi kambali na moto na upate joto. Ai, yule mjanja kama nakuja skuji kupanja. Niko mapilka pilka. Ganji na ganja, rizo nkisi na muka karanja. Niko mapilka pilka. Cheki, uku si uko, hapa lazimu tachunga mifuko. Tuko mapilka pilka. Sleki, uku si uko, chunga vitu, kuna vituko. Tuko mapilka pilka. Okay, nikiwa mpienga teli ni black and white na channel ni KBC. Saini ushinda teli day and night na CCTV. Nilikalesa mpaka CBD, niki move my CD. Saini mpesa ndo unifanya ni move, ama KCB. Buda na trend, hashtag TTT. Now you wanna be my friend, why pretend? Kumbuka TBT, enzi za DVD. Way back then, ulikuwa BGG, mini ki TBT. So my friend, anza na 50 G's, that's for BGV's. Yule mjanja kama nakuja skuji kupanja. Niko mapilka pilka. ganji na ganja. Reason kisi na muka karanja. Niko mapilka pilka.
K-side
huku si huko hapa lazimu tatunga mifugi.
Gang, gang, gang.
Niko mapilka pilka. Huku si huko tunga vitu. Kuna vitu huko niko mapilka pilka.
We are dead in the DJ Zimmer, the king. I can tell with the numbers from Climax Entertainment.
I'm in my cocktail but smoke on my umbrella. Pass me the blunt. Put your hands on a T or a hus. Isi chota get sent to the nas. Fuck on me to get dropped to the dirt. Siko Aziza na Buddha si cup. Mama sita haki puumi. Soru si breeze me ukwaga to G. Rocky Taja I'm riding with it. Siweka pressure awezi kwa sim. Kani mblena you know how we go. Go for the team tunamweka kwa scope. Kesa tukistepa tuchezi hapa show. Usi run usi trip utashtuku me go. Got hit in his leg, shank a nigga till his KSIG's left him in the bread. Plus his homie and his other friend. And rockin' with Duska, you fucked up my feds.
No,
nigga see your hizzy ends. And rockin' with Duska, you rollin' with them. Nigga see your hizzy ends. Trapped on a Britney, now Whitney. Off the liquor, now they gettin' jiggy. Ni shot with a trap, gonna joke uko with me. Say my name and I liga two bigs. And I liga two bigs and I jump in a big chase. Keep a knock on my hip like a real joke. No, I cannot lock, you can try if you wish still. Pay respect on a joke, see ni big deal. Come in the history. Mama sita haki puumi. Soru si breeze me ukwaga to G. Rocky Taja I'm riding with it. Siweka pressure awezi kwa silka ni mblena you know how we go. Go for the team tunamweka kwa scope. Kesa tukistepa tuchezi hapa show. Usirano si trip utastuku me go, go. Mama sita haki puumi. Soru si breeze me ukwaga to G. Rocky Taja I'm riding with it. Siweka pressure awezi kwa silka ni mblena you know how we go. Go for the team tunamweka kwa scope. Kesa tukistepa tuchezi hapa show. Usirano si trip utastuku me go.
Saizi imada kwa sex. Kumbuka nikifukuzwa class juu sina geometrical set. Them days ni mambitu wana set. These days ni mavida kwa set. Breadwinner at 16 wali kwa yadi unaendesha mpara. Na ambicho na kunyolewa kipara. Juu mechini stone cold reso mafala. Same nigga kwenye comment section. Advice mingi mawaida shanza. Kiyo music forget education. Life ain't easy kusoma ni kwanza. Sidangma najifanyanga wajanja. Kikonsan mini kufiti ngangana. Kikomba vile na uza bidanga. Sikonja miju ya mbuta uganga. Kiyo milk you around man dem VIP fine settings. Na my girl dem round AD and I think can get in. Every day me na pray to the most high. Bless my brethren. Blessings in abundance. Set things wanga last my Buddha me na breath bread na my bro. Gang gang to na glow. Man dem set me fine, set me fine. Girl dem set me fine, set me fine. Fine settings. Fine settings. Bread now my bro. Gang gang to not glow. Man them set me fine, set me fine. Kill them set me fine, set me fine. Fine settings. Fine settings. Set me fine, set me fine. E my channel normalize. Is it my dot to not visualize? Crazy name my photo na socialize. Mikula kuku na mkono, utamu pungua nkitumia fork and knife. Mimi na supu kwa mdomo, life anga fuku neza tocha overnight. Cheza na mi bro. Inkwanja ni nyingi ni comical, Elsa majimbo. Income ni multiple capital, pesa ya wimbo. Nakaza kamba kijaga nato, nataka jama nko parking lot. Breakfast ya java na apricot. Walisema one year max. Kiyo katachapa kaki break voice, oya man hold this note. Mtafanya bado mina make noise, wanafanya jumping jacks. Press ups, let me tell you something man. Pressure, kwangu wanga nothing firm. Never, do you put a favor, put them in a bread. Bread na my bro, gang gang to na glow. Man them, set me fine, set me fine. Kill them, set me fine, set me fine. Fine settings. Fine settings. Put them in a bread, bread na my bro. Gang gang to na glow. Man them, set me fine, set me fine. Kill them, set me fine.
Wizi mekwa legal na bado anajiona
Zemmer.
Neza macho siga lakini usimarwe na kiingwa tuko. Kingdom na click tumetoka kunyota bima. Kauna point tuma pin ta kutokea na pin point kwa marima. Seaboard tulisikia 3 shots maitha magiza na round 39. Nikot na niweza jificha inkes kwa rodi kuna mbaru inapita. Mamu usismame kwa speaker hivyo ndo si ujua zako zimeshika. Hata step tunda kwa pika pesa bulipika ni kazi kufika. Ingejoin na kada kufighti shit lakini bado nge kwa pandia wije. Wani deport car una ID na lafu wada ivenye sina ID. Bizni ya nini kama ingizi ganji ya DC radi. Come clean ukingia westi lakini ukiwadi make sure mejipini. Miu hama na pedi spendi ile maitha na piga na pika. Mr. Masensi wikendi, nyimki kata minko masplif. Mweke kwa paisley msome, na kicheza na ganji yako mkill. Unatukuja uki creep na unakam kwa creep, ona sauli madoki still.
bro kwa na pen kwa pen, so ilibidi ya mechora kukuta bro, bro. Daniel kwa den na skeng, na unakuna mtu mmoja takufa yeah. Toto peng lakini wezi ya minivenya na kula kigunga. Fist fight unakuja na kucha, we ni mwere na nauna utanyoga. Rizla na stula kwa dila, oh my god na skia zimeisha. Zinka na unamkula kwa numekua kaka biwa jesa.
Buda, 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 buda. Smamisha kitu, ama ni kushuwa fili kiume na shuta. Uspanya ni kutume tenje wa lenje kwanja ntula. Tupa, alafu nye masisho msupa. Mini kinyamisha katanuka, nasa kalalisha juya pupa. Buda, smamisha kitu, ama ni kushuwa fili kiume na shuta. Uspanya ni kutume tenje wa lenje kwanja ntula. Tupa, alafu nye mazisho msupa. Mini kinyamisha katanuka, naza kalalishi chua pupa. Buda, shomshua kwa kofi ya tektwe kwa hero tashtuka. Mandura kazi pige kwa kitanda, right ya kili tamkuta. GPV, utanizi ni vipindi za TVG. Ngapi wako 650, vyo kuthink wako quick wrong move na kuklik klik ping. Sijifanya champagne, kona fair, janje sema tumwe. Buda wasi nje kichana, bada weni kichana natako kwe mse. Fuku kona shida na zitoe zote inje teke. Basenga mzimo kona finjo peke. Natenji ni kapando, untaka ni kushande ya bure na nifinye. Senki weni bombo nini. Pesu ndo maziwa na piwanda kupeza ubongo mbili. Alafa kakadem kataliwa kalazo kutongo chini. Sisi ndo matogo mjini, lazima uti. Kusanya mazonko wiki, baridi kwa mkongo mpini. Rada mzimu.
For real. Broski kill your pressure. Kwa shit in my professor. Hawa baby cash squeezy mwambia pepi ni ya M-Pesa. Oh yes nimesha jitepa. Smile kwa face unasum na checka. Squeezy ya tuchapani geta. I'm reckless neza tumia seska. Yo let your phone guda let your goro. Ndula socks na naenda na mroro. Atalia gosha kioneo koro. Ananza na bolsa kinyonyo mbo. Of course your end any wrong. Utakula dust before let your son. Tadidi na ito sama ni ndena mob. Before ni ngie chof mask nipange na god. Kasi when is car. Music za ngoma zako many times bitch. Nyamaza nye 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 master kumada hata kama when you fun. Mwili tunawacha hapa Jerry Sai. So ezi rudi jela anytime. Kwa hairy fam. Fuck na mjua uni Jerry guy.
Buda, smamisho kilu. Ama ni kushuhu vile tume na shooter. Uspanya ni kutume tenje wale nje mkwanja ndula. Tupa, alafu ni mazi.
Wase, yeah. If I get $1 million, yeah. Me and my G's, we gon' be ballers. Man, fuck diplomas, pay mad munga for the chorus. But what's important, think of hustle every day, yeah. But if I get $1 million, yeah. Give mama 100k in dollars. Me a spend the dollars, I swear. Yeah. I treat her sort of. We became the owners. If I get $1 million, yo, my money got to feel nice. Cause we can pull up in anything that we feel like. G-Wagon, Benz and Beamer. Style looky bonga, says you could skeezer. Stack you matty, only the real ones. My fam loves me, I don't even need likes. You say you got me, I don't even realize. Cause I got shooters and butchers in real life. Yo, bastard Ziggy, roll the weed to Kokas Cassini. Don't be shy, but I wash your appealy. If you see me, you know the hashtag easy. Try to hide, but they must have seen it. Use my mind and I kept my feelings. I just smoke, get high, get leery. I just smile like you Liza Ninini. My lifestyle is a style. We don't have feelings, we gon' fight. We hostile, bro. If you need me, reverse dial. I must die, Jesus died. Scott Day, really, you that guy. Girl name Riri on my mind. Please don't believe me with that lie. $1 million is nothing. I'm looking for 100 when I'm out there. I'm a real one if you ask me. If I get $1 million, I get a new girlfriend. For the times of suffering. Baby, biggie, biggie than an ashtray. Kushiko jail wizzy on the past tense. Mamori waga wengi kiwa pake. Still the same, I'm fucker. Heard many things but didn't say. Promoter lipigwa madaga kwa. I don't wanna go to the details. Before I give her banana, she gotta know how the dick taste. Word to my mama, Aki Mandela, you're different. Relationship distance, now I'm super co-addicted. Izo mango my new skill to keep perform on the weekend. Suzy recording on the weekdays. Walidani ni rahisi wanilipen. Nipandisha bei wa ibike. We washa ingine wadidime. Buda ikitu iko written. Bitu kibongo na pashwa mba. Since corona don't pass that plan. Fake close friend wanna fuck my girl. But that's not mine bro, bro that's ours. If you wanna keep her I don't mind that. It's just like FIFA you hit and pass. I had to think man I had to adjust. I take that weed you can take that cash. Yeah you know I'm that dude. That you like plus you want.
wanna date, but I just wanna fuck you. Yeah, she likes my perfume. Can you go get a bathroom? We was exes, now we back, yes. He need heartbreak part two. But I know she likes it though. Nyama, 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 stacky bones. I'm never lazy, I'm out there bravely. Try to stay home, I was fucking bored. Want to take features, wanna fuck with us. Too many pictures, I'm lacking pose. How to take back the flow? He need wrong, wrong, rough, rugged and roll. I say, yeah. If I get $1 million, yeah. Me and my G's, we gon' be ballers. Man, fuck diplomas, pay mad munga for the covers. But what's important, they go hustle every day, yeah. But if I get $1 million, yeah. Give mama 100k in dollars. Me, I spend the dollars, I swear, I just had to sort her. We became the owners, if I get $1 million.
MJ, me, we let a youth thriller. Straight to the action, I can add the drama. Come TikTok no thriller, atuwezi follow kisikia ira barabara ni nane exit 9 kasuko road utapata niko jaba uliza bro bro with Samuel non dealer sikiza na gang imejaa mastaba gang imejaa maspinner gang imejaa maspinner spin ya mbloka kuna bricks au rivers unaitwa nani akidai ya dijina dem swing pick me upenda yo figure set yo fix ya fede la liga 6 months tumefinyana kwa idinga haja kona that is not my nigga yo. Not my brother,
not my brother.
You see bro, nimwambia hapana. Malaya hello ya dino. Nikiwa na maso si size misifala. Ukianza mdomo na za rise pole. Bonga jaku slide tuna slide ka salad. One man, na play your force. Yo, tingos gives on a system. Unajua shit, as a well known victim. Alikuwa na kupa, rise and fix him. Timi kwa njau, but today my linking yo. Bado kwa lab na picking. Tunde to mash up, grab your weapon. Mwacha kiwa dripping, blood kwa sofa. Rusha your skang in a backup Facebook. Welcome to G, kila kitu ni splash. Smoke on a beef na sisi, you come. You back bila wa let them a kona figure kona ass check. Kije kona booze no mashash check. Kije kona booze no mashash check. MJ me ulita yo thriller. Straight to the action akuna di drama. Si ukam TikTok no thriller. Atuwezi follow kisikia ira barabara ni nane exit 9 kasuko road utapata niko jaba uliza bro bro with Samuel non dealer sikiza na gang imejaa mastaba gang imejaa maspinner gang imejaa maspinner spin ya mbloka kuna bricks au rivers unaitwa nani akidai ya dijina dem swing pick me upenda yo figure set yo fix ya fede la liga 6 months tumefinyana kwa idinga haja kona that is not my nigga yo.
Oh ni fucking nigga ni follow jifanya kila gang kolode meja maspina na watuzo za kabisa kani sinsafisha gedo siwa ilalisha kamizi enzu wone maisha na vile watu chachisha niko concrete jango hizi na mwaka tango kwa izi nindo komando na kuangarezo kurango mwende turn ya ukuza na maila
liki nimi nimi mazo kini sa liki nimi nimi mazo kini Sato, chere, nukia kwa 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 Sisi kiko kutete chao Waki, ya Ey, 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 ey Liki, mimi, mimi Mazo ski ni sato Chere, napigia kwako Ziwaki kake jail chapo Tunakamu na warembo wa mato Tunadisia na wapua wapato Waki mwoks na joni matapo Nani wengi utaso sidabo Liki Nimi, mazo ski ni sato Chere, tunapigia kwako Ziwake kake jail chapo Tunakamu na warembo wa mato Tunadisia na wapua wapato Waki mwoks na joni matapo Nani wengi utaso sidabo Tunapakwa poko trap Kakawe ni op, lazima unap Lazima unap Apenda venye na rap Izo chicks to mini li clap Lamara once, chitia double tap Keep me clean kama jia tap Kuntz kwa sino kitrek wa tak She flick her bean, justake kufuck Apenda venye na va Nechapa venye na fa Spendi jo venye unaka So nikitaga huwezi kata Niko mavitu na chill kwa pa Squeezy mi ukataga maji kwa ba Nkishika maganji na enda to da Ya, liki Nimi, nimi, manza uski ni sato Chere, napigia kwako Ziwake kake jail chapo Tunakamu na warembo wa mato Tunadisia na wapua wapato Waki mwoks na joni matapo Nani wengi utaso sidabo Liki, nimi, manza uski ni sato Chere, napigia kwako Ziwake kake jail chapo Tunakamu na warembo wa mato Tunadisia na wapua wapato Waki mwoks na joni matapo Nani wengi utaso sidabo Bro, sikata uodema meweza Nili msare jompe na mafeva
wanigenjevan kicheza na weather nikinataka kufed whoever niko sherehe si get together bude chunga venye unanibeba niko na niggas who with whatever niko na mangoma still live forever sikizi unasema mucha na devote ni no on a different level hizi madobo utapata tu vevo sikizi sibongi na cheza na memo kisho baridi ka umbo kali na kana tumeno mini kipool na kuja na deno niko kwa post ni kami ni leno
Liki
For yeah, real. Yeah, Nairobi pengs wamezidi Pengs kama mimi,
yeah.
Pengs wako fiti
yeah.
Pengs kwenye mini
Nairobi pengs wamezidi Peng siyo bibi, peng hana limits Peng pewa mbili
Nairobi pengs wamezidi Pengs kama mimi, pengs wako fiti Pengs kwenye mini
Nairobi pengs wamezidi Peng siyo bibi, peng hana limits Peng pewa mbili, yo Peng, she has been a fan. Peng, anapenda peng. Peng, anapiana piana. Peng, pedi ana slang. Peng, sizi understand. Peng, haizi rada shang. Peng, upiga Kenya cane. Peng, wabrayo jona ken. Peng, wa IG, apendaki English za Twitter. Na peng, wa Twitter, ni sura ndi ana feature. Peng, ametulia, mwingine ulalamika. Peng, unifulia, mwingine unyanika. Peng, akofiti, wera yoliza na die. How? Peng nam dishi keja sengine ni guest house Peng awaitishi fair hawa gana ndais out Peng nifisi tena yehu jamka hai
bao Nairobi pengs wamezidi Pengs kama mimi Pengs wako piti Pengs kwenye mini
Nairobi pengs wamezidi Peng siyo bibi Peng hana limits Peng pewa mini
Awo awo Yo Yo 4343 Yo Yo, awo awo, yo, yo, 4343, yo, listen, yo. Wala shinga muliza muliza ni who, wajui 43 tumerizo
DJ Zemar.
Sifa maniga ni crooks, cross your line on a trigger ki pull Tunaroundizi vlog kila mtasi ndo news Sichoni ya tele on a stance, tunapull Maniga ko fresh, you can tell by the look Freak yo ni click on the chini ya deju Wala shinga muliza muliza ni who, wajui 43 tumerizo kikun Hizi NC sifa maniga ni crooks, cross your line on a trigger ki pull Tunaroundizi vlog kila mtasi ndo news Sichoni ya tele on a stance, tunapull Maninja ko fresh, you can tell by the look Freak yo ni click on the chini ya deju
Wala shinga muliza muliza ni who, nikaha wajui Kila siku na cook Haga ni kumi na sura ni two Misi kujali niliruka kwa pool Two for the stars na na aim for the moon Hama ninja wana aim for the roof Ruda ni kumu sana si to lose Wani kubonga na si tunadu Misi wezi go back 4-3 na yuweka kwa map Na kama basi iko up Iko stack usikuje hapa kunidab Tema na die mini dog Na mwambe basi baby tupige lap Kila siku ni madabs Kila siku ni madabs
Wana shinda muliza muliza ni who Wajui 4-3 tumerizwa kigun Hizi NC safe ama niga ni crook Cross your line on a trigger ki pull Tunaroundizi block kila mtasi ndo news Tichoni ya tele on a sense tunapull Maniga ko fresh you can tell by the look Rip yo ni click on the chini ya diju Wana shinda muliza muliza ni who Wajui 4-3 tumerizwa kigun Hizi NC safe ama niga ni crook Cross your line on a trigger ki pull Tunaroundizi block kila mtasi ndo news Tichoni ya tele on a sense tunapull Maninja ko fresh you can tell by the look Rip yo ni click on the chini ya diju
Maninja ome drip we looking good Raise kwa hood maninja magoon Streets I'm seeking kama tattoo Can't find me streaking to make news 43 maji wana roll na bliki Shika moja kama zishi That's why haters are one tishi All I feel for them ni pity Badman ting na banka ziki Kani nedi zangu sticky Rest my hood ki drill kwa mziki Boy ni crook I can't be silly Catch me tagi kila mita Taka ganji yani mamita Paid in cash ndo ndoke feature Manza ghost
Wala shindo muliza muliza ni who Wajui 43 tumerizwa kigun Hizi NC safe ama niga ni crook Cross your line on a trigger ki pull Tunaround hizi block kila mtasi ndo list Hizi chonye kile mtasi
Uzu Yo Kama weni mchizi ma games na play I'm so NY na KIA Mjuni I'm breeding uka LA Masai na madunga ma Merrill Na kutoka SA Aniluzia nga maka LA Don't bother, hino kardinali Nite Don Munga, Uzu mini nani Taron ilimtukana na nikaturukana Nilimpanga shakilami Munga na wakana, mwizi ya likagwa Burundani burudani Mdodo msichana, hana montana Kwanja na mira Nilecha kusifanya, hizo matawa Majaba na mira Choma boza, munga mamchicha Ati wako niichi, wachayo anajificha Nimetoka moroto kwa jibika Ata kukinyesha mubai ya mtuni ya makriba Bala, baba Umeshiba, na ujue misle usama Usoyenda kuiba Sanse walikuja na Mazda, idha fulani Nikikunywa chwada, za ovyo tu kunihada Atijuya handa, sikutakala mada
Saizo niko madawa maduya. Mtadu what? Vitu wanadu tunabu wanabuya. Wanaguaya.
Still I'm living my dream. Nataka benzo na bima. What you talking nani? Neza kubaya kwa bana unasima. Kama siku chote mami.
Risto za freerider kuna. Nani, nani? Ni wakati nali ririma.
Natoka maroto tena kusakia fenta mchuni ya tema. Natoka maroto tena nkingi ya kecha jumu inatepa. Natoka maroto tena kusakia fenta mchuni ya tema. Natoka maroto tena nkingi ya kecha jumu inatepa.
Alitaka ningiwe marungu, wapi join formali wanyungu. Tulimchungu ch, nugu tulimonia 18 kiu mungu mungu. Mkate katwe nusu nusu, bizleji tukiwa mina wuzu. Na nikuliza tu, bibi ya corona inatusu. Atupoza takani kwa picha. Na tudoz masasi upitisha. On toes jwa mwezi tupita. Na mekimi ya mwezi lilisha. Slave design ya lupita. 12 years indaju ya kuiva. Bezi usikamka umipika. Uneza rudi Jack Deshbila. Sija manch tangu late match. Siezi fight ya system corrupt. Na usifaska uwezi spa. Nchi zingine pia woni mra. Nyako uli mtuwa kwa ba. Malifisa nlianwa risaf. Na coast uko na gun. Haimanishi wingi around kusnatch. Kuna time likuwa kwa crowd. Na kuna time ligeuzwa Steven. R.I.P. my partner in crime. Alikuwa stoned to death mtaju ya wizi. Send kwa exile pandiwe. On the road to mtini. R.I.P. my partner in crime. Alikuwa stoned to death mtaju ya wizi.
Still I'm living my dream. Nataka benzo na bima. What you talking nani? Neza kubaya kwa bana unazima. Kama siku chote mami. Risto za freerider kuna.
Nani, nani?
Nwa kardinali ririma. Natoka maroto tena kusakia fenta mchuni ya tema. Natoka maroto tena nkingi ya kecha njungu inatepa. Natoka maroto tena kusakia fenta mchuni ya tema. Natoka maroto tena nkingi ya kecha njungu inatepa.
Yo, nimetoka keja tena. Back in the streets, daki police. Nitakuwa mteja tena. Chini matik, Patek Philippe. Sijui ningeonge zembwenya. Uyo mtoto scream, yo penda
hey, isti. Ayo Chino, ayo Chino.
Tulipeleka mzee na minyamishiwa juzi osi. Tulifanya crime scene juzi osi. Yeah, yeah. Juzi osi. Jena toxic vijana wabaya. Juzi osi, juzi osi. Tulipeleka mzee na minyamishiwa juzi osi. Yeah, yeah. Juzi osi. Jena toxic vijana wabaya. Juzi osi, juzi osi. Mina hazi yako. Hatupata nangi. Na roll refresh munga na roll kiplani. Mwiki kasarani. Walekea sukuma wiki kwa sahani. Shandwa ghetto. Labda ghetto. Iza ya kudungwa kanisani siko. Niliopura na kimali. Nikaitu poko voi. Pua connection mtandao. Siwaoni, siwaoni. Avoid me. Takupelika hosi. Hosi, 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 hosi.
Kizi ni jaba, nezi chonka habo na lamba. Stoke na pigwa mchana, wakati soko mejatua mama. Gete siku na madrama, inja kanisa ndeku nozo jaba. Kokona, pedi nozo ndo mko bahasha. Sino wrong, suki mbiza mambanga. Papa kiondaga, sikli misigishane makanga. Kuni disni matanga unapanga. Na itabucha manua jezi ya mabali. Na kulaga matwada, security. Kinini kina nyamba, rufu na sauti na fanya mna ulal. Nishina ni box, sina lani kuzishapa. Si biz, ni biz. Sosi ni shiko kipata na riz. Plus, misi mwizi jishingo bidole ni majaza mabling.
Juzi osi. Tulipeleka msee na mnyamishiwa. Juzi osi. Tulifanya crime scene. Juzi osi.
DJ Zemmer, the king.
New excuse ya tuzungu shimangoma tau kwenye MP3. Ile kitu walipata ni ukedi na show. Iko na empty seats. Tunataka ishe ngi stick ya mayolo show zote MTV. Ile designer washa makoro mebaki kukujiwa na DPP. New excuse ya tuzungu shimangoma tau kwenye MP3. Ile kitu walipata ni ukedi na show. Iko na empty seats. Tunataka ishe ngi stick ya mayolo show zote MTV. Ile designer washa makoro mebaki kukujiwa na DPP.
Kukosa domani ukijileta kipindi. Jumafansu na smama. Una tabia mbana na tabia mzuri. Nizi slab zote zikashkana. Life ni real kam kobe exquisite. Excuse me, miss me ni wuzu. Mr. Mawash wash mosho moja. Mr. Mamristi. Kahira kamimi kalidayati ya remix. Nikam show endi ya remix. Morio lidayati jean. Nikamshkia Guinness na Gilbis. This is how I do it. Kishang mtani na ngeos kwa nuthi. Malaya kamblena ondoa upuzi.
Unataka ishe ingisikike mayolo show zote MTV. Ile designer washa makoro mebaki kukujiwa na DPP.
Kao
radio nifuata mangware nikani ko solo kwa planet chele tukusanye wallet kanisa naenda kanyare lazima oti leo na tip spending imekuwa ni car routine kiatu ni ndechu look safi reggae usiku CBD ngeo tulishuku first date tulifanya ndani ya VCT yeo ni pika usoro utadhani ni career iko kwa CV man on the beat Rio au kipenda hudini kama we we west wa hang on music Neo Dean
silwa show mini thug the current career music masha shula indica already spoke system ali die twende mtaa ndani ya mini nikachiswi bwana yake hana luck ongeze bea remix unakimbiza jogo unatumia force mini rushia mahindi alikuwa na mtoo mbele ya mob na nyali ingiza baridi sishinda mechi ngware mbaya before apige firimbi mishinda kwa plot niki stone minyo achia mabibi
new excuse tuzungushi mangoma tau kwenye mp3 ile kitu alipata ni ukedi na show iko na empty seats tunataka ishe ngisikike mayolo show zote mtv ile designer washa makoro mebaki kujiwa na tpp
omg ni rip kwa maopp ndaga mp3 cd pale cpd pull up na rpg na ki m16 kazi safi ni na ocd cid wana cid hawezi nipata nko vip mib lakini makwanda ni lp sella v i had to be a hustler and mc street tuko mia lakini unatangaza kama tmz shule ni get my a wasupa wanataka ma d
New excuse ya tuzungushi mangoma tau kwenye mp3 ile kitu walipata ni ukedi na show iko na mp6 tunataka ishe nisikike mayolo show zone mp3
chile mazoma
kama ni kalo na pull up kama ni manile na bila na chisa na beat na dance ni kama ni ya liba twist yeah you done a nigga this is the best get them a wonder me it's wonder me this is the ish console the switch shagging in the shit bila na chocha unajua tu kwang ni jib I'm on attention I tease a lot to chase the big with the cheese the most the salty and sweet I can't even tell from bitter and sweet
I can't even tell
na zoza kawa ni level juro na ni ronga na kama ni donga kule kiburi mziki bado ni bomba kong ni mbuda na zoza chiki vile na kuja na zoza
beat them bada one them sweet yeah we click when they clacka man them shatters fuck with quackers one them sweet sweet them g's and them brothers one them shatters yeah them shatters one them sweet sweet we click when they clacka man them shatters fuck with quackers one them sweet sweet them g's and them brothers them sharp shatters
yeah me claim me need top shatter niko na gang who follow the order girl them said there's no order but me na jumbo gain on my shit side the mood I'm set invite them girl them she love the hype I'm big missing a time she say baby give me time I ain't moving on no life though I'm about them feels this is cheesy on no quack though come as a gift told a bumbo clack girl why never body ah she told me man them gin man bumbo clack men come where your money ah nick I'm sure si jaka funga the street speak don't trust quick it's a woman nisha jichuja no bad vibes can trust these hoes girl them miss her them broke then your limit me choke na miss her them man them is grown
beat them bada one them sweet yeah we click when they glaka man them shatters fuck with glakas one them sweet
welcome to Chile
DJ Zemmer the king
of Chile Niko chama yeyote, niko chama yeyote, small like Kayo, mini nyama kayo, niko chama yeyote, 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 niko chama zozote, niko chama yeyote, loose, bora malipo, niko chama yeyote, niko chama yeyote, wakili wangu sio kampo kinimulika, muya temo rengo, smile zangu planyo, uliza mama mia, mini do, shto, Natumianga pills na niko ngango mrembo voglo Nilishkwa na kanjo wakani achilia Na mini dope boy Bazuki la chama na mamjama Mini mtumboka Njugu na sambaza Izi matembe bala Akuta sota ndugu Sina mkwanja maybe ni kukugie swala Hello Produko
Yeah Fuck na mimi yo Pop kama pinkillers Uku marima mini zen kuliko your favorite driller Nianza kuzoza nkiwa raima Adisa imi mzima msani ilinita nkawajibika sahi mdakika najipa ya niko chama yeyote ndo maana kura sitapigia yeyote. Last election likuwa na medi jona flipa kayole kuna muri na daikiti na hana maziwa jona haja ni malipo leo tuko na uzu tunajua hii chama ni maza. Hawakujua kakinuka jo walisikianga gunshots na mboto ya mwisho walitupiga ilikuanga mugshot.
Small like Kayo, mi ni mnyama Kayo, niko chama yeyote, 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 niko chama zozo, niko chama yeyote, looks bora malipo. Niko chama yeyote, niko chama yeyote.
Na kuanga wax legit viproper maumbi wanadhani ni dumba. Mindo the shit kwa beat kwa 16 bars na pielo kalu mumba. Yo, you ought to be wise, talk to me nice. Top of the price, soon as kata vile mefika ndani ya nyumba. Yo, man I'm sick, it's not sell, motherfucking realers know we don't tell. System as it like to propel, propaganda nafanya you don't sell. When you sell out, if you remember the best, I just get out. Na manuva kisoja, solo dolo, juna juanga marafiki u bail out. Yo, misi fuati zo kiki, unlock at the keys to the CTT. CBD, nini nika CBD, honey party na pen kama si pretty, goddamn.
Small like Kayo, mini nyama Kayo, niko chama yeyote. Niko chama yeyote, niko chama yeyote, niko chama yeyote, niko chama yeyote, niko chama yeyote. Small like Kayo, mini nyama Kayo, niko chama yeyote, 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 niko chama zozo, niko chama yeyote.
Tano nane, niko chama yeyote. Tulikuwa na dream ya kutoka kwa block, yani to get rich, to mock and shot, nikilala machama. Tulikuwa na dream ya kutoka kwa block, yani to get rich, to mock and shot, nikilala machama. Maisha yangu kwa mikono ya God, bade mkumbuke when I'm gone, mwendele kuplay our songs, eze na Emre do a song. Tulikuwa na dream ya kutoka kwa block, yani to get rich, to mock and shot, nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God, bade mkumbuke when I'm gone, mwendele kuplay our songs, eze na Emre do a strong. Misa senali babwatch nikipull up na kirifle, so sati na then tuna fumble. Wativuwa wanatiki community kama ma idol, wanatupenda jute na ndo viral. Niliko kwa mood mbaya, nika seti kishash, nika kwa idol. Kwa ground mambo ni nare, mapoe wanafua reform, lakini wata reform maja na shajwe ganji toka na ndom. Niko safe, niko fit is zone, wazi nisho venye when I'm wrong. Kama ni chambogi, I'm sure niko na watu strong. Hizi shiz natako kwa mpole man, yo, ama utapangwa. Bresh wako siki na magun, huku east, ama tamangwa. Pereka huko kithani, tajali, hau talambwa. Mkono zime title, misata ni try, ata ganda. Tulika mna dream ya kutoka kwa block, yani to get rich, to a mock and shot. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God, bade mkumbuke when I'm gone, mwendele kuplay our songs, eze na Emre do a song. Tulika mna dream ya kutoka kwa block,
DJ Zemar.
I am on genuine open zone road, I am on an intention to make my goal. Yeah, I need intervention to read these souls. I am an intellectual, she say so. This I know, but I keep it close. It ain't my choosing to be this grown. Lil didn't know that I am this cold. Came with the vest, I killed him slow. Phonetic, schematics, alien form. Some of them scared cause they don't make songs. Gavin him wrong, should have been in the song. He's too busy, he don't ever call. Making it easy for me to a wash. Niko on a bare minimum kind of form. Niko on a rare minimum ever form. Niko ever vest, look at this form. It's more my immortalized form, quality to a form that you call transform on the cube your box. Need me inside you to lead your course, or you lost like a cop with no head on top. Read me in time, you made to be top, cause the knowledge strong and I don't even want it. Unify killer form balance you want. One thing I know, Nico over go thong. 22 songs, 22 long for the whole year long, and I know my songs. Me don't make it go fun, pick a box. Invest long while you lose their thongs. Just keep it if you don't like it. No tripping, you'll play violin. Just relax, boy, by this. It's hush cause you don't got shit. Hush, don't fuck around, get yourself hush. You whack. You need me remind you all the time. Bust. Fuck niggas, me not fuck around too much. It's time you hush. It's time for shrap. It's always been. We ain't no no lap. We ain't no no fuck shit. No ass kissing, no cap. Na niki rap, tuki tuna joa ni fucks. Ni kama ni stamp. Na ni me mix ma fitu ni kama ni tropical. But you know ni me last the tropics. Na topic ya boss. Ni kama imawe na choma. Saina bidi ni toe the shot. Sitrin ni moto. Your confidence ni off the charts. Confidence ni off the charts.
Luigi got the size.
Yeah. Off the bus.
niko entirely sure hakuna mse ana match. Na niki catch ni off the box, salute ni up. Oh my god, it's too bright, sun is up. What the fuck, ay. No more naps, zaia kuna kutapa, I be on mud. Elon Musk, juu nimetoka na mask all over this hatch. Kama ni pack, nina sauce, juu which is up.
DJ Zemar.
Listen, I'm sure I'm a budgie, picking up with Carola. Ask me what Kayola, someone who say to namwa ki wara. Me nightclubs, you kwa twinging AC, you are blade bipolar. Slow down, baby girl, hold up, chicka is king when they feel Kadora. Lean, swing it, up blocks you get too chingy. Check you turn a cam na speed, divert your whip not to get your billy. Lean, swing it, can you shot you banker skilly. By 5 to liquor around billy, liquor wapi now don't be silly. Na ingia base mina blow two zoot. Kando ni masunda two tags in. Payback joker bloody boot. Ulipua block na mashot car vaccine. Ulisikia boy ali away na loot. Sai kuna blame game maisha gali. Alikuwa na then tuko top boy. Ule sis kuma big weight kasali. Yo, ina day beef kwa Frank. Kuchu big boys wana lack me usoma tu say na mayuto kublend. Back you said ka uju you could duck. Kako na gas you back. G said, ukujio ni matanka. Alulizo kwenye keje na ungua. Demo kujua na roll na skanka. Yo, citizen is a rising machine. Tukuna bro, freestyle backseat. Nani ya boot ni ma off-fake taxi. You, you, atu jam, insura ime bonda. Sijali nitavuke yo border. Join ni kwa wax nko tap Motorola. Signature move ni Ray Mysterio Lito. Bado ni na moves kajaga. 6 a.m. niko chini ya bridge na maya iko speed. So apa kuna hazard. Bro wana sima tu rise yo. Sizi rise yo, cowboy ni fala. Sizi rise yo, cowboy ni fala. Na mshu kama paji, tukuna wabliki Carola. Yes, my word Kayola. Sama ni usai tunamuaki uora. Me nightclubs, you kwa twinging SC, you are blind by cola. Slow down, baby girl, hold up, shake a skin. Yeah, when I feel Kayola. Lean, swing it, objects you get to chill. Check you turn a camera speed, divert your whip, not to get your belly. Lean, swing it, then you shot the bank a slide. My first click around Billy.
DJ Zemar.
Kona mwende mapumi kwa club. Na magunu wangu tumedram. Shuruka biza kwa all around me. Kila mahali kwa club nikitran. Wakamo nikichafua. Easy size maguna wakab. Favorite kishika na Maclan. Double trouble na Johnny kubad. Tunajua tuna shutdown clubs. Wakicheki joa na run. Lazimu kwa smart pa streets. How hard do you to learn? Wanathan tuna trap for fun. Nelpoa kama Al-Shabaab. Uwezi hang na si. Usikihi ni bad boys club.
Came from the west. Wapi Wild Wild West. Kenny Nani una bang your chest. Like a blow just like a mess. I took the loss. Slammed the post. Yang done shit for mama Tom. Na jwangye majengo minko home. Tumdogo sayana mahon. Sin ma simba to may mahon. Na try to get some cheddar. And don't need put some food kwa meza. Penga na nbembeleza. Na nambia beat. Usiache food kwa meza. Nkidungi atenjenta enda. Anajua min pepa chesa. Get the cash no get the cheddar.
Niko na mande makumi kwa club. Na magunu wangu tumejam. Babiza kwa all around me. Kila mahali kwa club nikitran. Wakamo nikichafua. Easy size maguna wakab. Favorite kishika na Maclan. Double trouble na Johnny kubat. Unajua tuna shutdown clubs. Wakicheki joa na run. Lazimu kwa smart pa streets. How hard do you to learn? Wanathan tuna trap for fun. Nelpoa kama Al-Shabaab. Uwezi hang na si. Usikihi ni bad boys club.
Raise the goddamn roof. Sindo waze wa mijengo. Na vile na bonga. Budo tajua tu nimetoka majengo. Machizi wangu ni madingo. Ukibuki tunaslide na magongo. Chaf zang zoto usongo. Karao huko ndo hutoa hongo. Natusua kila pengo. Malenga mwenye malengo. Dili zetu za magendo. Pesa sila bundu kigongo tu. Club dole dom tindo tu. Gang zima ni marui tu. Songa kando nye mahubsi tu. Izo yap yap mutatukwa tu.
Ati mimsem humble. But all time najipata kwa trouble. Amefambal kwa bad boys club. Usijali baby girl love the yo handle. Gori zina kamara mbili. Mama nde mwakumi. X double trouble. Gori zina kamara twice. Noneza tupa kauna mambo. Siku skin my beats kwa headphone. Nasija cheesy minko normal. Tano nane yom gongoni. Na ukikambayo tapigwa chobo. Ni ukweli sin manyota. Shine ka start na shine ka goro. Selfish food ni no more. Show izo skills umekamna kombo.
Shamba ni pate na wana. Inagala wama. Spande kumeto my nigga. I got a gang on my side. Mombasa tonight. Kitu ni special my nigga. Fuck what you talking about. Swap gang be the talk of the town. Swap gang on the rise on me. They already told you we ain't dropping for fun. Yeah, man don't like no snakes. Been killing grass. It's my confession. Cops wanna get me coffee. Solos why I change locations. I told my gang let's get that cash and split that on vacation. Fight this up to compare. Leo is a big one detonation.
This year tono nane mezoza. Tiki anza li dusa kachoka. Matubo na link the streets. Antem tunakula mna choka. Same chaka today na mabroka. Manatan tumelala kwa mbroka. Unafichanga kweka mabroka.
DJ Zemar.
Wizi mekwa legal na bado na jona Ronald Reagan. Hati neza mato siga lakini usimarwe na kiingwa tuko. Chingdo na click tumetoka kunyweta bima. Kauna point tuma pin taktoke na pinpoint kwa marima. Sibo tulisikia 3 shots maitha magiza na round sa tisa. Big court na niweza jificha in case kwa rodi kuna mbaru inapita. Mamusi smame kwa speaker hivyo ndo si ujua zako zimeshika. Hata step tunda kwa pika pesa bulipika ni kazi kufika. Ingejoin na kada kufighti shit lakini badonge kwa pandia wije. Wani deport car una ID na alafu wada ivenye sina ID. Biz ni ya nini kama ingizi ganji ya DC radi. Come clean ukingia we steal lakini ukiwadi make sure mejipini. Miu hama na pedi spendi ile maitha na piga na pika. Mr. Masensi weekendi, nyimki kata miko masplif. Mweke kwa Presley msome, na kicheza na ganji yako mkill. Unatukuja kikrip na unakam kwa krip, ona sauli madoki still. Bro kwa na pen kwa pen, soili bidi ya mechora kwa kuta. Daniel kwa den na skeng, na unakuna mtu moja takufa. Toto peng lakini wezi ya mini venya na kula kigunga. Fist fight unakuja na kucha, we ni mwere na una utanyuja. Rizla na stula kwa dila, oh my god na skia zimeisha. Zinka na unamkula, kwani umekuwa kaka biwa Jesus. Wadhindo uneza nikuta, nikichagua maluku diriba. Siwa akopiwa, labda kwa dawa na chemsha birika. Neiba uleza tawapima, jua koko payroll yangu magiza. Nimetoka kwa noma timba, natas ja payloan ya maticha. Nadondokea masimba, from 17 to 14 sita. Kondokea magirimba, mekwa kinifuata nyuma na dinga. 2 year old alipigwa kuni, kama kisauni mtai na uni. 1 month itembei na kikundi, kama ni yako iwacha itarudi. Riomu alifinyiwa ngumi ya kararuka, saya megeuka fundi. Nataka uskaka sudi, mokash kama josho kutuli. Phone, snatch, apple street, lutuli, spoon, fully.
You telling is around you more too.
Kudunga duzi mtapona matri. Real definition ya thug. Umesikia report ya DCI. Rwami kwa King Jong Un. Mpini ndenga ni impromptu. Dunga agent stani. You telling is around you more too. Kudunga duzi mtapona matri. Real definition ya thug. Umesikia report ya DCI. Rwami kwa King Jong Un. Mpini ndenga ni impromptu. Ndo ujue snitcha na haki kutadoka. Morio alificha wajyo ni nyoka. Eta, yad kwa usa sita, kupunguza sira mbi mkuta. Yuji find ware kwa mrote wa mkora, nando malusikwa lingolota. Riswa, walikam na ngufuza giza waka okotwa, wakahita mungu na Jesus waliokoka. Wasenge, walibeba mawe kwa fight wakatokwa, wallet kwa doja. Maesa suku larwabe rwabe, walihema bribe kuna mindi katoboka. Manzesi mungu na majabi, okesi likuwa blanda na brazeni kamochoka. Masenge, walieba zabe, hesi ya kashanda boyza kukuwa mboka. Zadosh ni maimoji, oh gosh. Nanvile unikali ya komboto, Aziad na Senya. Na shuku wapa lazima na Kenya. Nyonyo zimesimama dashboard plus kuna picha litumio manzi na nisenye. Wasuwa kuleta upuzi wa ende inje, saindo wa report hizo biashara ziko. Sagaza mtaji wa gorofa, muzi ona full resolution, HD. Secret agent MI6, warudi tuition. Muzi motonji kanko riko, sema nilipata missed call. Dunga agent sitani, youth walingiza around umo tu. Kudunga duzi nitapona matri, real definition ya thug. Umesikia report ya DCI, Rwami kwa King Jong Un. Pini ndenga ni impromptu. Dunga agents tani. Youth walling is around umo tu. Kudunga duzi nitapona matri. Real definition ya thug. Umesikia report ya DCI. Rwami kwa King Jong Un. Wapi. Mpini ndenga ni impromptu.
Chogi elewi venye yo skodi lingia na kuna bomb detector. Waliotia mwada kwa safisha kama nuclear kakula vector. Sai kuna order mefika shoot to kill ni wa armed and dangerous. According to raya body za governor intel ya federal. Songa Joe Morio kuna exchange yo pandia nyando. Kopa nolmoto na face madingo alikula na nando. So, sai uko kwa list ya tano na kwa mdomo za watika Saigon. Yutucheza flat na ayo tunakona adi kwa widows uploads. Crime si rahisi Joe, bro wako nandenga na juku ikoka. Ulipatu wa fiti, freezy, kumbe Joe unanga kijiko. Ulingizo baridi na cops, kama maiti melazo kwa njifu. Auskishi, umbekuwa binti ya the Danton kiziwi. 10 times uliambiwa na Fox, ona sound no be gravity force. Mlei nasi ukapike report na ngoza kukusikia kwa gidi na ghost. Avoid your cop kwa unaweza, kwanza hako idol na nakuform. Nilifanya dem yake, nikamgeuza wifi yako kwa bedo process.
Dunga agent stani, youth walingiza round umo tu. Kudunga duzi
tabona ma 3 real definition ya tag umesikia report ya DCI drome kwa King Jong-un mpini ndenga ni
kodi ya dimanga flow ya mganga wana mihanda niko bezi na wabaya kama Ivana venye wanachana cheza mashori kesi maraga pati matanga kila mtaa imejipa nikipitanga wanasemanga buda mionji vo staki maombi bro yeah na watu wa
DJ Zema
buda mionji vo staki maombi bro yeah na watu wa teke jo kanmeto nyege I got to go buda mionji vo staki maombi bro ah na watu wa teke jo kanmeto nyege I got to go bitch what you think this is you know you don't pay my bills wezi ni cut ki fish kila beat na acha disease to the city na die the keys vibe feel like I'm free you ain't hear my shit for free so you better pay the fee usi track kuchafua rada hapa tutaki stories anakada ah jeshi useti mashada ah si tunawajibikanga tangu siku tulikuwa wachanga ah vijana waliharibikanga wengine tulishaenda matanga RIP to the gang gang now we back for the whole thing tangu day one yeah maintain number 8 mi ndo captain na si chocha nilisharpen mi ni young vigeti nikitouch pen usiku sako yani past 10 niko active na jeshi na mac 10 lazy niggas out here hating again I told them you never see me again back at it and we stacking again six since a nigga stepped in the game diverse so I'm never the same kwanga na ngoja my turn lakini squeeze na wa burn ni noma mtani kwa slam hadi kijana amenunua gun yeah tangu kitambo walai hadi squeeze na seti mangwai hapa hakuna masai wajanja unaweza uliza the guys tangu kitambo walai hadi squeeze na seti mangwai squeeze ni noma walai na jojo shua chapia mandai tangu kitambo walai hadi squeeze na seti mangwai hapa hakuna masai wajanja unaweza uliza the guys tangu kitambo walai hadi squeeze na seti mangwai squeeze ni noma walai na jojo shua chapia mandai Mionji vo, staki maombi bro, yeah Na watu wateke jo, kanmeto nyege I got to go Switch, buda mionji vo, staki maombi bro Na watu wateke jo, kanmeto nyege I got
to go Vile tulikina fresa ukiteso na film
DJ Zema X-E-E-M-M-O-O-U-R Zema DJ Zema DJ Zema
Teso na film mina bada bimbi licheso Private jet na ni chestnuts inside boma ligenya my inspector Daily shash delicious east maisha na magumu Halikam na jaba kadhani ana nguvu Sitwe mnyonga na njuku Vile tulikinda first south teso na film mina bada bimbi licheso Private jet na ni chestnuts inside boma ligenya my inspector Daily shash delicious east maisha na magumu Halikam na jaba kadhani ana nguvu Sitwe mnyonga na njuku Korozo ni pandisha mahanja mtagumeste kiungware ni kulete kiutepa Mokoro yu ni chenjia darasa wiki ya pili masti chore mesti na hepa Mororo tunapenda rayo ni paniki mix na bale jo fetish katepa Wasoro wa meni kwa milia kwa rasa ilibidi ni mesare hizo fetish upepa Gora bazinga kwa njia ni aoshwe, sum tokea na nyuma Nika exile ya Tanzania manze from early noon ni magode ya dikucha Dwadi after wa second tambua, Nairobi alumni mayonde alinuna Yul shomsela tizi mwana FA na kuombea ukimuja Supo na fadela busia mwana wefwe aliongea na kiluya Napiga round kundi sita ugenya vipingo na kisi kutikita Mbesha, ikinrudisha jiji juwa ningeta Weather ikona hudi jizi chini ngepa Ushindanga na mi utajizika Ushindanga na sini kujizika utalienga Ukipingana na fisi kuringita Ukiguza unalipa Vile tulikinda first south iteso Na film mina bada bing tulicheso Private jet na ni chest na suicide bomber Ligenya my inspector Daily shash and delicious east maisha na magumu Alikam na jaba kadhani ana nguvu Sitwe mnyonga na njuku Vile tulikinda first south iteso Na film mina bada bing tulicheso Private jet na ni chest na suicide bomber Ligenya my inspector Daily shash and delicious east maisha na magumu Alikam na jaba kadhani ana nguvu Sitwe mnyonga na njuku Kenya defense iko strict kwa border kupiti maingwa Na vile kumejai migrants Judge A, lawyer B na karawa lipata C minus Water lineup Round imes mama Back home akapatwa na plane Sema kushandwa House iwa chenge ama kutafta bail Weapon sikan peke Mtu wangu jote neza kumada na pen Ulimi pia udefend Uliza peng aliveda jirep Form isha chorwa cheki Cheki print ya anti ya mevadera Whistleblower Central ilikuwa David Sadera Na ukopa tukendelea umbu kukujo watu wakopi malaria Ute
Naibiwa mtumba na chuma, U2 Utah wagopi kumeria. Ruma area, jana magiza walidunga rumba wakasepa. Nduru Kibera, lisikilia madiwa ikasemeka na leta. Niliambiwa ni control temper, ama ntupe hiyo ndenga. Ajena, fan alidai misi gangster, ni venye miutema. Show walituko last minute, na tukupunguza atatenga. Blankets, walikata ningie na wenyangu last December.
Akiwa laiwe mrembo ntakuoa, vile umejiheshimu kuna kwela na kutoa. Nari msupa hot things ata uwezi kupoa, sura na bezi kupoa, chika watatuboa. Akiwa laiwe mrembo ntakuoa, umejiheshimu kuna kwela na kutoa. Nari msupa hot things ata uwezi kupoa, sura na bezi kupoa, chika watatuboa.
Tuligongana kwa mati, eh, alikanyaga na ikzangu. Nikalia what the fuck, kemba juu ni msupa type yangu. Kama kawasu na mezo vibe yangu, jioni ilikuwa tunagonga skype yangu. Msupa ana kare, jaka shoot shot kunisho. Neza kuwa zai kwangu, mtoto, msafi, moto, pasi, photo, active, sexy, sassy. Mtoto msafi, moto, pasi, ngozi, nyororo, soft on kavi. She can get it, she can have it. Anaga tapupa maji, gala meoga meti. Naanza kufeel ni kama takejani naweza mupa maki. Malkia anakapoa, tabia zake ni poa. Simia maji, lakini anafanya ni feel ni kama ntamoa.
Akiwa laiwe mrembo ntakuoa, vile umejiheshimu kuna kwela na kutoa. Nari msupa hot things ata uwezi kupoa, sura na bezi kupoa, chika watatuboa. Akiwa laiwe mrembo ntakuoa, vile umejiheshimu kuna kwela na kutoa. Nari msupa hot things ata uwezi kupoa, sura na bezi kupoa, chika watatuboa, chika watatuboa.
Man a lion, stepping out the jungle, man a tryin'. Hunting for me, then I saw me not play around. When me see bully again in the jungle, you say that outside, want to get a girl number and call her later. Wanna see that, find girl in the place, she no want play around. Cash fire on the rubber in the jungle. And I got these ugly, girl them we go watch every day. Talk about they had it Friday. Now we can't, they keep pick and they go spend six figure checks, kill a place. Yeah, they had it Sunday. She know what a man lazy like a bum. Could have rather have a hustler, but a board room. At a foot is a ganji that she wanna use. Take her around the world, maybe sipping wine on a cruise. Man know that man a lion, win a fear. Wally by loving, crazy kind of loving with no tears. Me love no like a gangster that been locked away for years. Take out your own no fears and jealousy upon your peers. She never know that man a lion with no fear. Wally by loving, crazy kind of loving with no tears. Me love no like a gangster that been locked away for years. Take out your own no fears and jealousy upon your peers.
Lion. I give a lie when rainbow taku oh. Umejiheshimu kuna kwela na kutoa. Nari msupa hot things ata uwezi kupoa, sura na bezi kupoa, chika watatuboa.
Niggas acha na jomi ni G, walk in the spot and the authorities on me. Lost my bros, wanna draw how it feels. No expectations, the life journey real. They get active, you know how it be. Niko kwa ground, no yo tari on me. Yo kwa nasty, you know in the shit. Tell me know if you rolling with me. Bode, you know ya maji. If I'm up in the apple with me, najua nikitaja tafanya risk. Oh boy, usirano zingi. Mara ngapi pe kujizo sezo na deep. Ni mapussy boy, ni mabitch. Pixie da vaji na kuja na hit. On site na kuflock on repeat like I had a pussy boy said some cast me on site on a nani ata hema. Ni magangsta kwa GTA. Huku kwa ground kuna kitu mnasema. Kuja mdogo sikuja na temper. KSIG's atutaka gipresha. I'm a grippy, you know how I do. You move funny, I ain't playing cool. If you with me, nobody can touch you. Koko with us, unajua ni fuck you. Konongori, just call me I'ma pull up, say what's good. He got hit in his leg, hit in his neck. Yoni combo in that too. I'ma push ya nadhani ata tattoo. Kamizi enzo, connection is a do. Mini rider, big C, visor, KSIG. Tuna aim, iki higher. Tuko 5 star lit, fuck my jit. Blessings are fall, tuko right hand. 22, tumekuja jo hot man. Wale li sleep on us, tume rise man. Neo glock, muku joga hot man. City kupato te, unaka flashback. Glasses up, make a toast. Chisa mpenda ku hit, no remorse. Niggas hales kwa ground, we in soft. Jana nenuli za vaji, what's wrong? If it's up, then it's on. Kauli anzisha mambo you gone. Ama rapazi maslazy flows. Big C da vaji no king kwa itron. Mui chukwa na, na chukwa na one love. Niko grateful kwa ja. Juna juwa nimetoka jofa. So tunisho gratitude is a must. Grip attack miko shani tabas. Hardway lazima tubaki na scars. We my bros kuna songa jofa. Atos assist watatona opa. If you with me nobody can touch you. Koko with us unajua ni fuck you. Konongori just call me, call me. Ama pull up say what's good. Nika hili ni sleep.
shorty flipping dinero up in your face. I get this heavy ass stoned. El primero, don't blame my name. No, like a fuck up, coach, ni conduct, ni na nasa. The sexy ass shorty flipping dinero up in your face. When I come back, come
DJ Zema.
Who the sexy ass shorty flipping dinero up in your face? Sexy ass shorty flipping dinero up in your face. I get this heavy ass stoned. El primero, don't blame my name.
DJ Zema.
Shorty flipping dinero. Sexy ass shorty flipping dinero up in your face. I get this heavy ass toned. El primero, don't blame my name. It's me fam, bebe legal o freeze man. Wait son, no I berre, I be a go get son. When I take call bad cow quads, but fuck ni me ni queen honey botch. No pele kaga fuck cow coach, ni conduct ni na nazoza ka dodge. When I kujan man begin my beast, no matter one man, when I cease to exist. The one maliza na geta na wageza made a man down, when I rest in peace. Miss extraordinary, mocha kutambali, denge dingwe na waparadi chali. Ever in a hurry, dota geti kali, waspa chunga na waibiadi kazi. This code ni improper, na choke him from tune, me kuja kwa chota. Wamenizo ya sana bloody bastards, who work well half, nika chombwa. Kanza ambio promoter na daima mele. Budget nya foreign shit na bima kambele. Kanza ambio promoter na daima mele. Budget nya foreign shit na bima kambele. Billie Jean, Billie Jean, the whoopi gave a ding parin. Bailey Panda, ambio promoter na daima mele. Billie Jean, Billie Jean, the whoopi gave a ding parin. Bailey Panda, ambio promoter na daima mele. Billie Jean, Billie Jean, the whoopi gave a ding parin. Bailey Panda, I be a promoter na day my mele. Billie Jean, Billie Jean, the whoop big of a ding parin. Bailey Panda, I be a promoter na day my mele. Bad girl and I got trail badder. 16 shots if you bring me wahala. It's my world, I'm the forefront runner. 16 cops if I G try holla. You can't get me, my brother. I'm in the same league as your mother. In a wolf pack, I'm the alpha brother. Next time, address me as your father. Yeah, buduki leta go fella east to Tanzania. Yeah. Nuki bonga mbaya juu ya kunu utatepwa. Kuna kitu banaweza kunishona. Wapeleka peleka doa shindo kujo. Marafakta mianza kunibona. Wavele traits doa shindo kureport. Kwa history mindo papetia. Venye mute control ka puppet. Kudu sijaribu kuntatia. Junta kumanipulate ka target. Kwa history mindo papetia. Venye mute control ka puppet. Kudu sijaribu kuntatia. Junta kumanipulate ka target. Pull up on me hometown like it's a murder. Pull up in a federal car, so do your dirty, yeah. Billie Jean, Billie Jean, the whoopi gave a ding parring. Bailey Panda, I'm bio promoter na day my mele. Billie Jean, Billie Jean, the whoopi gave a ding parring. Bailey Panda, I'm bio promoter na day my mele. Billie Jean, Billie Jean, the whoopi gave a ding parring. Bailey Panda, I'm bio promoter na day my mele. Billie Jean, Billie Jean.
Nyamo, piran piamu nandra nyambich. Ndulan matushana nimtush. Fox na from wezini.
So we, yeah. So we,
check shambugi itapote.
So we, yeah. So we,
matuki niponde asis.
So we,
tirinda sus na kanyamo. Piran piamu nandra nyambich. Ndulan matushana nimtush. Fox na from wezini.
So we, yeah. So we,
check shambugi itapote.
So we, yeah. So we,
matuki niponde asis.
Let out chinga to be for real. I'm not vegan, I'm gluten free. Miss him jerwa to guten morgen. Kutwa morning mim jehur. Inzagi go shodo kwa balalu. Ishidi mastingo kama waru. Gangi melandi ya tusupu. Bangi melandi matawi ya juu. I'm sorry the last time calling it kosea. But it will happen again. Choche em rasa bona lipotea. Bahati tu manze juange mlein. Koringe kwa disaster. Bare ya kujiko jolea. Lia lia fikiria complain. Menu 32 and then maintain. Burishwa kanero mastu na iman. Chamu tanyo na damu kama onyanch. Stories are ovyo, wanga na branch. Wanaume haufai kukula lunch.
Watch, ziki ni business we, ndona nilipa. Album spray ni pizza, naganda miza. Niko deli mboga niko mzozo. Si spending ya tizile za unyonge. Denge kama ni bonzo, ni mshie, ni shonde. Domani vakoza mavoglo, mapensi achapo nje. Dema kino na ovyo ovyo. Mpesi mwapitia konde.
Tire ndasus na kanyamo. Tira ntiamu na nyambich. Ndulan matishana nimtush. Fox na from wezini.
So we, yeah. So we,
check shambugi itapote.
So we, yeah. So we,
matuki niponde asis.
So we,
tire ndasus na kanyamo. Tira ntiamu na nyambich. Ndulan matishana nimtush. Fox na from wezini.
So we, yeah. So we,
check shambugi itapote.
So we, yeah.
For real, for real.
Yo, who said to talk in at Naribu?
So, yeah.
nikuje na doski ama ni Akimu.
So, yeah.
Sufu wako akiwa na mimi anazima simu.
So, yeah.
Kifela lazima kiwake hata kiwe illegal.
So, yeah.
Yeah. Yeah. Kisikia bro ameni kamia home. Joy your form nero kama no. Super mbono una haga bigi na hauna ganji umekalia do. Mwite kiks kamia form. Jaini zote mchanganyo. Tire ndasus na kanyamo. Hataki mdishu en kama bro. Jabba fresh kariako. Mkwanja cash apana joke. Ana text text flash text text flash block. Kwani tunaulizana. Bei yangata ina umiza mans. Bado anachochama vijana. Hawa bongi whenever sky is around. Vivare hatuwezi rizo now. Maforen washanga iso lawn. Die stolen beach no akole wana daimone ashaga tupa mbao itankinda na roma inatupa tire na chimbe na nchoma makucha kusomo na somo na toke ya chucha unachomo na chomo na poteza future
tire ndaksus na kanyamo tira ntemu na nranyambricha ndula nmatisha na nimtush fox na from wezi ni
so
angush
weya, so we
chakisha mbugi itafote
so we
matuki ni bondea sisi kusote
so
tire ndaksus na kanyamo pira ntemu na nranyambricha ndula nmatisha na nimtush fox na from wezi ni
so
angush
we.
Allow me kwanza ni introduce loudest kushinda pasta kush essence aliona burning bush kumbe ni mwera na ibaki stuch sindo tulimda sus kwa boot manager 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 my foot is john imejaza magonjwa toke na senge matoke utashtuka too bad uwezi nijua too bad mpaka unabuya who's that mwambie ni sua giz jana kuliwaka mvua generation yao ni ashisha unawakompea na siwa kuvuva umeshinda ukintuanisha streets za fair na sijawai kukula na safti asubuhi kuna watu wezi shi bila ruma kwani amcheki funny venye nyia mna sense of humor vumilia kai na kuma kuma isikufanye mtumwa train ya drill hapa si bumba vegan nilienda Fulham samoya street piga tapo zenye shekeja labda lojo momo ametoka pango ambie ni kopro ni meramo yo mofo toka form 4 aha yo mofoto kofu
tire ndaksus na kanyamo pira ntia muna ndranya mbricha ndula nmatisha na nimtush
fox na from wezi ni so
we chakisha
mbuki DJ Zemar
Johnny ni riff tukifika tu dead kwa industry yetu nika kila mtu amekuwa seti ganji kwa bedroom in it sisi ya tuko kwa benki kiuta si ali hit akaenda ocha kumeni
riswa riswa ha kifika kwa bet nyambiswa kwanza piga kimbichwa ha ukitaka kusitisha riswa riswa ha ikifika kwa bet nyambiswa kwanza piga kimbichwa ha nukitaka kusitisha
si uchoma mbichwa na pictures dikishika si ukunywa mamchicha si ubonda kila kitu inapita operation kumaliza top 5 kwa diza uliza bado mafala wanazidi kuumizwa marijuana kwa kichwa jibak full blast pick and kisikia sizzle mzinga kwa dinga kadera tumpati shot atarenga usiwepi madrill utaibiwa pinas jinat kwa chem Kenya kotko si upenya hearing ya tatu nana kumlei na jaja kasema kumbe mekua mkini weste kalenda tunatikithia mudaiga exit tunaingia saika kusearch for guidance si wingia moshadha pandia kahega kuchafuta perfect hideout tulikuanga drillers ata before ni kwesi wa saida miuvanga mpira silent taka kupiga shoki ya Schneider nimenika cheddar na pegs wash wash on the run from feds miu misbehave wana claim nilipeleka mtoto wa jirani ya spray utatoboka ukekewa gun on your head ama utokotwa pia bila your head Johnny ni riff tukifika tume dead kwa industry yetu nika kila mtu amekuwa seti ganji kwa bedroom in it sisi ya tuko kwa benki kiuta si ali hit akaenda ocha kumeni yo
riswa riswa ha ikifika kwa bet nyambiswa kwanza piga kimbichwa ha ukitaka ikusitisha riswa riswa ha ikifika kwa bet nyambiswa kwanza piga kimbichwa ha nukitaka ikusnaitisha
think like a woman but mura like a real black man na sinka ink kwa skin si blink muro la karib black can they think lilim show next time to killing kata kwa on the brink ya kuja mwindo the real black tag na dunga all pink no stink na sting mwindo the real black plug ni genje mupatro left jo andage nataka poka class ni kitole wanyage pereka full speed ni dos kamende nataka put kitu kusikiza mugethe no first no kiss musutu kwa sis mustafu na jo mim sende nukches nilocheza kama spila kas mustafu mwini vest in fact ni mratchet freak mpikis minya casket in fact ni drastic trick
Nikachini na tukasasita Nikachini na tukasasita Nikachini na tukasasita Nikachini na tukasasita
DJ Zema.
No, that when I step in, better fall back. So high, never sober, I'm not a gremlin. Missy Kodak, I'm a Kenyan. My defense force so damn high, than a soldier. What you know about cold blood with his cold water on my shoulder? Stay dangerous and flame it up. Up niggas don't hang with us. Make a foul play in broad day, and they quick to send you to the angels. Have no cap, homie. All the time you with a real Jesus. Don't talk much about rap, homie. Real dealers and gang members, no cap, homie. Tell me what you know about how we live. Real G's never talk, talk, and they don't tell on what they did. We got street codes and these streets laws. You don't snitch, boy, you know what it is. All my niggas gon' make you bleed. Take a little shorty, get out on the knee. Tell a preach, baby, preach, baby. All my G's crazy, on toes and they're not lazy. One thing about this rap, niggas, what they rap about just don't amaze. All the street shit I deal with it, I'm real with it since I was a baby. Told my G's I like gang, gang, I'ma stick to it till we get to make it. My life looking pretty complex. It's a movie, boy, like I'm on set. I'm a street nigga, what you thought of me? I might send goods to your doorstep. I lost homies, I won't forget. I repeat them, I won't drop names. All the pain in me and the rage in me is the reason why I gotta draw flames. How I came through, they don't know that. When I step in, better fall back. So high, never so bad. I'm not a gremlin, it's a cold dark. I'm a king, that's my defense goes so damn high, than a soldier. What you know about cold blood?
Say, I just wanna party tonight. Get drunk in my highs tonight. Give up to the cities of mine. I'd only keep the rest me tonight. Make sure you drink candy and wine. I'm gonna shoot my baby tonight. Live life while living for life. So give me that glass, we party tonight. Say, I just wanna party tonight. Get drunk in my highs tonight. Give up to the cities of mine. I'd only keep the rest me tonight. Make sure you drink candy and wine. I'm gonna shoot my baby tonight. Live life while living for life. So give me that glass, we party tonight. Bitch, I'm spitting in a Benzie. I don't talk shit, I get handsy. I talk my chest, but show me respect. Cause if I get mighty, go hate me. I have no idea how I mean it. Y'all want to talk my shit, face it. I crave success, I thrive for the best. I wanna be on top, boy, hating. Yeah, I got this tune, ASAP. They say I'm rocky, but still wanna mock me. But I start to relive, be a freak. Y'all know I'm the best. I'm a real like Gideon, just like you see them, I'm in bitch. Yeah, just like you guessed, I'm a big fish. I'ma shoot my own shot, I'ma rise, not a fall. Until y'all know I'm the real deal, I'm a big deal. I do it for my daughter, you kill this. One step mistake, and you're gone, bitch. Cock the gun, pull the trigger, you own risk. Yeah, I know I'm the best, cause I own this. Don't even mind my spec, boy, earn it. Give me weed, let me light it. Cause I don't want stress, baby, I'm saying I just wanna party tonight. Get drunk, get my highs tonight. Give up to the cities of mine. I don't really care if they arrest me tonight. Make sure you drink candy and wine. So I'll shoot my baby tonight. Live life on
the road.
Yeah. We're doing it major, I don't need favor. This shit sound like Major Lazer. Broski with me got a 9. And right there he got a razor. Make man disappear in the sky. Do that man like an eraser. This right here is Brooklyn boys. Don't give a fuck about a neighbor.
My money sit na an. Plus, plus, tuna divide. Big boys sit in wa fresh. Kama kawa wana to like. Kini bamba shaky price. Na 925. Sling, bling, ring. Zimetoka jo Dubai. More money sit na an. Plus, plus, tuna divide. Big boys sit in wa fresh. Kama kawa wana to like. Kini bamba shaky price. Na 925. Bling, bling, ring, zimetoka jo Dubai.
B-boys tunaboka pele, woo-woo, no skele. Nikibakwa natoka, take B-boys, double S, tuna shut down heavy. Ni malau tunasip na maheni, hene, hene. Papi amefamba na eja, anadeku ni aa, anadeku ni meze.
Heavy ocean flow, you know it's wavy. Smoking blunt ain't got me lazy. AJ there, he got a dizzy. Girl them there, she know a lady. She drop it down just like confetti. This right here, no little mix. We drop it down just like confetti. Back with the 808. Come through with this, I never late. Y'all can love and y'all can hate. It don't matter, I'm still, I'm straight. It don't matter, I'm still the goat. Hold man down just by the throat. Man confess he wanna fuck on me. And now they listening like a pope.
More money, sit in a hand. Plus, plus, tuna divide. Big boy, sit in a fresh. Kama kawa, wanna be light. Kini bamba, shaky price. Na, 925. Sling, bling, ring. Zimetoka, jump.
We major, fuck that, yeah, we doing it great. Loaded lights on you like cake. Broski, opportunity.
Jump out, nothing but gaga. Choma, rupu, ndani ya impreza. Look, fisa, nana, mpesa. Mchote na soup, impresa.
Fez wanaipenda na mimi naipenda cinema romantic rivals. Fez wanaipenda na mimi naipenda cinema romantic rivals.
Jump out na kumbegega, choma rupu ndani ya impreza. Look fisa na mpesa, mchote na soup impreza.
Fez wanaipenda na mimi naipenda cinema romantic rivals.
Yeah.
Fez wanaipenda na mimi naipenda cinema romantic rivals.
Umesikia news, cinema romantic rivals. Ikibidi tunabuy views, manzei must go viral. for real, known as approve. As a ninuma plastic mimbo, one woman missing a crew, cause cut me some automatic rifle. I be taking my time with this one. You've been talking and I've been listening. You've been shopping and I've been flexing. You've been plotting on me, man, wiswa. Please, I'm a stress, na mambitwa. Cause I was a nimasti mandikwa. Usibonge unezalishwa, skade checking a hangarisha.
Same clothes but different moves. Same hoes in different crews. I can't smile and be free, do man, I throw a gang sign when I see my goons. I just call a buffoon, the hope say that I pulled up too soon. When I do at Kikujan Matutu, Tunangiza Zogo Atangoria Juhusu. Yo, as long as I get my door, I really don't care if you get along. Hashtag easy, no pressure, mob. Hashtag free the oppression. Yo, I didn't forgive him, it's just that me, I forget a lot. Fuck C City, you fuck with me, you might get shot. Boom.
Jump out na kimbegega, choma rupu ndani ya impreza. Look fisa na nempesa, mchote na sisuk tu impreso.
Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals. Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals.
Jump out na kimbegega, choma rupu ndani ya impreza. Look fisa na nempesa, mchote na sisuk tu impreso.
Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals. Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals.
Sleeping pill, sipping slimming tea. Ukiguza slim ni tati. Deep is the street, miniko mamristi. Nguneo sleep, she's dressed on fleek. I'm looking like I'm simping. I'm looking like a sinking ship. Lili-li-liri, I'm looking slick. Mom, alipata chini ya pilo ki pistol. Nasiko Detroit Pistons.
Ulichoje kulina hivo.
On other people's daughters. Doshman Wuzu. New Harry Potter. Mnabonga, alo, hapo hapo.
Madiva madiva ya ugopi kupiga. Kasi bima yonda istashika. Manso na lika, niko mamzinga. Plus naririma, sio nikifika. Bega kwa bega, ndot me drop kwa finya kindenga. Ikilio kutahepa, tunaidro kutigitha mamblaina. Eh, ni sisi, scavenge kwa maesto zenu. Manze jona ikibidi, kasna form, tanpata kwenu. Yo, ai kuliko yu epitawa. Squeezy na itoga Mr. Mawada. Miura bigi paka na power. Blanda, dakashara na mwaga.
Jump out na kimbegega, choma rupu ndani ya impreza. Look fisa na nempesa, mchote na suit impreza.
Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals. Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals.
Yo bro wagwa, niko cool and easy. Kwenye mishoni biz. Free got good walikuwa on their knees. How many time I'm about to freeze? Mgina na machoni black eyed peas. All logo kwa itoka sneeze. Niko mapipes you smoke two trees. Motion ni tatu naidua in cheese. Wanyo ku slow, the story na kuanga pro. A block me kwa too slick, kani menje na fly like a drone. 6 a.m. na beat a chicks, saa 3 na mfanya ho. Mini bad man na wezi compete, back to back ungeza ni maklone. Ati nisari makush, sisi sari makush. Ukona links you come within, na yo bridge tunabana kuna time ya truth.
Tani kwa mashash, kwa hunting kwa feel kwa lose. Wapi mafalo na jita goons, wakama cha keshe hood. Medikin kitul, kusifanya ni after full. Ni mapapa meja kwa pool. Nambugi tatuita school. Niko battery full. Singi maops na prune. Ali check it, I die too soon. Ali duck na chomka goose.
Aka chomka goose. How you run like that? I to shake MG while you lie on tracks. How my youth wanna rely on cap. Last year liko pros this year ni guap. If I talk my shit now copies that's fucked. If I talk my shit hakuna chills ni cam. Gonga show your youth card drama. To beat ni a drill like ni look ni a jam. To beat ni a drill like ni look ni a jam.
So, this shit crazy.
Yo, bro, niko cool and easy.
Twende mishoni biz.
Free got good, waliko on their knees.
How many times I'm about to freeze?
Mgini ana macho ni black eyed peas. Waliko petoka is me. Niko mapex you smoke.
DJ Zeman.
Yo, honey big dogs on a back. Fungwa lishu na attack. Mafala na paka ni how tuna scam. Na round your block ni kama mini fan. Guza member na backup plan. Cause retaliation is a must. New friends your tight kama durags juu. Most of them on a macab, honey big dogs on a back. Fungwa leash on attack, mafala na paka ni how tuna scam. Na round your block ni kama mini fan. Guza member na backup plan. Cause retaliation is a must. New friends your tight kama durags juu. Most of them on a macab. Payback is a must. Guza member na gang ina pull up na heat. Stay up kama sun. Top boy na manam black in check on a breeze. Fake friends is a far. Sindo dogs na tuwezi hang on my beach. Huku K tuzi lock. Tuku strap fast times when we try na kuswitch. Safety say saisi ni kichacha. One call ni wana ni gang in a bust. The most times I litepa sherehe. Na bado ni toko kwa bila ta scratch. Take caution kitaka kurana. Bjune za run up kwa mguu get a cut. Yo, cheesy buzz na misi fiat. Ni wavy na roga ni tani na surf.
Only hope mkuwa nayo ni niweze kukipol my G's. Do life to make choose kuishi si for shocker kesho ta live. Paranoia kwa mingi kwa street. Gringo alikula long ride tuka feel. Basa yako back tuko happy at least. Basila tujui kesho neje my G. Only hope mkuwa nayo ni niweze kukipol my G's. Do life to make choose kuishi si for shocker kesho ta live. Paranoia kwa mingi kwa street. Gringo alikula long ride tuka feel. Basa yako back tuko happy at least. Basila tujui kesho neje my G. Honey big dogs on a back. Fungwa lishu na attack. Mafala na paka ni how tuna scam. Na round your block ni kami ni fan. Guza member na back up plan. Cause retaliation is a mass. New friends your tight kama durags ju. Most of them wanna makap. Honey big dogs on a back. Fungwa lishu na attack. Mafala na paka ni how tuna scam. Na round your block ni kami ni fan. Guza member na back up plan. Cause retaliation is a mass. New friends your tight kama durags ju. Real ones go hard to find. So last money big up your mind. Party up look na big up glide. I was in cost on a mile. Atas one day na bro uko chupri. Kaninja at a fine. No left it to go right down.
Yo,
DJ Zema.
Listen, tukireda ma up on a hide. How many times to me slide? Just kissing me out your drilling. And they thinking it must be nice. Small picking, small picking. Yo, you don't live this life. You don't live this life. You're a favorite dealer. Drop your mic. Tukireda ma up on a hide. How many times to me slide? Just kissing me out your drilling. And they thinking it must be nice. Small picking, small picking. Yo, you don't live this life. You don't live this life. You're a favorite dealer. Drop your mic. Is the ends to take is a fire. Show you up at the end of. Nambla na de smoke. Kukinuka ni involve my feds. Aye, what you know about roads? What you know about? Yo, what you know about gangs? Who your nigga Johnny Pussy? Tuli mock, she ran like head. I see the facts now. Who you blame? I can't walk now. Federalis. Aye, wana aka babi. Fuck one blame now. Wana gali. Wana bongo kia enziako. Kuku kweta wezi baki. Wana deona run like a dongi man. Na hujui kutap it. Kikreda ma up wana hide. How many times to me slide? Yo, just kissing me out your drilling. And they thinking it must be nice. Small bikini, small bikini, yo. You don't live this life. You don't live this life. You're a favorite dealer. Drop your mic. Take a ride, I'm up on a hide. How many times do me slide? This gives me how you're drilling. And they're thinking it must be nice. Small bikini, yo. You don't live this life. You don't live this life. You're a favorite dealer. Drop your mic. Bila mask on and I'm in pole. But I'm still a bad man in it. Fanya namblia, kanza kudanska MJ. Venya rise, here Billy. Nge mtiki, venya li dash. Ali dash, quickly. Shankangu yuko na meno na takudishi. We don't talk a lot, tuna round or up. Ana dengi na konga kwa block. Kukinuka ni vuhu ma cops. Chungu sigeze kichungi cops. Tuli pull up joke your block. Now we got niggas seen like me. Yana sezi miss kushoot your ops. Chungu ja countdown, zero. Tukireda ma up wanna hide. How many times to me slide? This kissing me out your drilling. And they thinking it must be nice. Small bikini, small bikini. Yo, you don't live this life. You don't live this life. She your favorite dealer. Yo, your mic. Tukireda ma up wanna hide. So many times to me slide.
Tando nane. Kia, kwa nini kesho?
Yo, DJ Zemmer, the king, and Climax Entertainment.
Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win. Jumini star, ka JB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win. Babi lakini anatekwa na chrome. Hama hoes, kwa DM, wame chrome. Ask my ex, I'm toxic, kezi ni acha jahi bone. Ask my ex, I'm toxic, kezi ni acha jahi bone. Yo, 24-7 studio na rap. Bitches keep blowing my DM, from AM to PM, sometimes you map like I didn't see him. Wana nipenda juu ya fame, na juu these souls don't love me. Nenda super greasy mode, ni mareka mabukati. Jumini star, ka JB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win. Jumini star, ka JB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win.
AJ unaklimumpo, anapria na go na knees. Anapenda kupele kwa out, azina anapenda matreat. Kimuliza anapenda makakes, kimuliza anapenda makreams. And she always on the creep, fine B, anapenda kupiga mapics. Oh boy, ame catch my feelings, mpo wake anadol na team. Amechoka kubayo mapiza, ntaka ni monisha hii life ya east. Anasema my friends indeed,
Sometimes I die kuni kiss. Anasema my friends indeed sir. Sometimes I die kuni kiss. Every day tunakuanga my meds strictly. Easy track ni my overdose. Wanauliza wana ask ni nini. Ni wapua tume overload. Nime ball drip zangu. It's solo Mr. Copado. B-boy sis in my don. Don Junior and QL Chapo. Like it or not, goma zetu go on repeat. Tunachafua easy my short top boy. Tunawacha waki sweep. Sitko fresh kama daily milk fresh. Ni aluta kibi riti. Ni masteam na matopa ting.
Jumi ni star, KJB and Pahed. The brainer, sali yaki anampa stress. Ana teta ni main. Babi shila sana ni teke na pria na pria na pria.
Phone in a ring, I see do shit. Probably cause I'm on my new shit. Cause I'm falling, I'm useless. My broke is your number, I'm useless. Cause I'm gonna call you blue ticks. Phone in a lia, see do shit. Kwa mesona kulisha blue text. Nawa kulisha ma blue text. Nawa julisha jo who's sick.
And who's this?
Ni baba kamam omolo jatelo so move bitch. Iko kuchu iko boosted. Kombe fona imekufted. Memibu washa kikushde. Kombe yatari ikitu ni ruthless. Niko kwa midomo zao ka toothpaste. Mraze na bagi yako toothless. Professor na rudisha muste. Wataka kujumali muste. Niko pandeza kayole matius. Marapa mechoka mebeba ma suitcase, so me choka na mi vile muse. Na so see your girl like a fruitcake. You only come when she yearning a good dick. No attachments, do a loose check. It's bang bang, then it's deuces. Aki text, nam kulisha blue ticks. Phone in a ring, I see do shit. Probably cause I'm on my new shit. Cause I'm ufala ni useless. Me broke is your number ni useless. Kwa meso na kulisha blue ticks. Phone in a liye si do shit. Kwa meso na kulisha blue ticks.
Mafisi wanatamani mchuze. Nikisi mama huyo musijana ni mchuse.
Juicy.
Kucheki ni zare lakini kijana usiguse.
Guse.
Usiguse utafanya mini badilike vistupi. Upigwe, ukufe. Ni hamageto kambusi. Heta kaleta matusi. Heta kakanya kukuti makofiza lusi ya kanyanga nyomusi. Ujuaje shindi ujuzi. Ujuzi ya ikuanza juzi. Juzi wajuliza hustis. Squeezy kwa meso ni blue tips. Yaji party tuko Dubai. Kwa kibeti ni mejaza mui guy. Expressway my new ride. Feature sura watajua new guy. Origin bichi ndiyo siu bai. Kani fish sisi tunaswim bai. Kalipe miki kini ya mui tie. Tiki tunawakulisha blue type.
Phone in a ring, I see do shit. Probably cause I'm on my new shit. Cause I'm ufala ni useless. Me broke is your number ni useless. Kwa meso na kulisha blue ticks.
DJ Zemar.
And I say check please, next please. You ain't my side chick, so do you my main squeeze. Strong drink, loud music, fresh trees. Muncie East Lands, Baco West East. So she let me skeet. Yeah, she let me skeet. Bend it over, bust it open, let me skeet. She love a real nigga, so she let me skeet. Dani aki too tight, Dani aki too wet, Dani aki too orderless. Right now I'm not the sober S. Tuli on the sofa set, I can make the sofa wet. Omanzi shetani chini ya maji yani Baphomet. Kula kitu kavu itarukeraru raru. Ngozi choku figa saru nisha seti na manyaru. Chali baru ploti yote imeze waru. Wacha nicheze kadogi zili buke kama baruke. And I say check please, next please. You ain't my side chick, shorty, you my main squeeze. Strong drink, loud music, fresh trees. Muncie East Lands, Baco West East. So she let me skeet. Yeah, she let me skeet. Bend it over, bust it open, let me skeet. She love a real nigga, so she let me skeet. And I say check, yeah, next please. You ain't my side chick, shorty, you my main squeeze.
I go hard, you go hard, we go hard, we go hard, I go hard, I go hard,
Yeah. What? Say you hot.
Say you
hot. I go hot. He go hot.
Sheesh.
We go hot. You go hot.
Get it hot. I get hot.
I go hot.
I go hot.
Get out, boy.
Get out, boy.
Say you hot.
Say you
hot. I go hot.
I go hot.
Fuck a day.
Fuck a day.
69. I'm a lick. Doggy style on the beach, so you never see me coming. Target on the track forever, man, they see me running. I'm a beast. I'm a eat. Let a beef. Beat a meat. Let a nare ashangwai daily, Nicole. Chesa chini, chesa low soul, tuko fit. Get a gua. Check it back.
Check it bang.
Nicorada jito moja open, fetch it
wap.
Makaveli hini de drobana, hit him up.
Hit him up.
Baba yambi ya Gideon Moi, it's a rap.
Wow.
Bono na pingana, nani ndo King Hapa. Mimi, Big Popo, visit the king and you know it. Hey, yeah.
Yeah,
what's the time?
Time.
Hey, 8 o'clock, give me 9.
Give me 9.
Grind on top, give me the mic.
Give me the mic.
Crime again,
hey.
Give me the rhyme.
Woo.
Pick some talk, give me the likes. Kick it, cortez,
okay.
Give me the night.
Kick
it. I go hard,
I go hard.
You go hard,
we go hard.
We go hard,
we go hard.
They go hard,
ooh.
I go hard,
I go hard.
She go hard,
she go hard.
Get that what,
get that what.
Say you hard,
woo.
I go hard. He go hard,
she.
We go hard. You go hard,
I get hot,
I get hard.
I go hard,
I go hard. Get that what,
get that what.
Say you hard. I'm switching flows in every show. Utani show, I'm making dough. I'm blowing trees, kwa corridor ki ombi though. Nikoro bro, kwa corridor utani call. Who apologize, sorry bro.
Kick, 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 kick.
What did I say?
Say.
God MC, their father, when he padre. Malkiat
sing,
mini pandre. Well, light skin, mini sunset. Atendo narauka, niko sunset. Views, millions, news, meanings. Zion, 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 Zion. Lion, 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 lion. Young Simba niko
mood.
Hunting niko food. Slam jam niko hood. Star boy niko rude. Teflon mini dan. Bible mini the god. Machete mini sword. Dahabu mini gold. Nalisha na fisha ngarisha. Itisha pitisha akisha. Cheki venye na chachisha. Holiday mini goli sasa. Cheki venye na washika. Washa jua mini mslim lakini bado mi wana big up. My toast, when I be war, wa coast, when I be war, my roast, tonight be war, my sauce, hit my zero, mula, kula,
kula,
sugar, dula,
DJ Zemar.
Kula. I go hard,
I go hard,
you go hard,
we go hard,
we go hard.
They told me that everybody's on the company, and I did it for myself. They put me aside, but me still like it, so where's the work of a shelf? Na jio na pingwa, just see where's the window, na sinaka bulletproof vest. Na iyo the reason enough, ya kuponyesha, I'm really different from the rest. We wanna win, wanna bless this, bless this, bless this, bless this, bless this, bless this. Telling the blesses, so bless this, bless this, bless this, bless this, bless this, bless this. We wanna win, wanna bless this, bless this, bless this, bless this, bless this, bless this. The one that's attacking, get stressing, 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 stressing. We wanna win, wanna bless this, bless this, bless this, bless this, bless this, bless this. Telling the blesses, so bless this, bless this, bless this. Nikisha fuck up na mujulizaga niliingia aje kwa mess. Sometimes ufanya vitu azieleweki na mi wasipendi regret. Sijui malizi taniliba mi wasiluso nasema yo ni fate. And I'm a rugeri lazima nipate ndafanya whatever it takes. I mean whatever it takes. Hakuna siku muta ni nyanganya ibet. Cause I mean whatever for cash. Hata kama ni kasbado yo data ni cleanse. So I go whatever it takes. Bora na jemziki siku moje taja bless. So I eat if I take, ziko papaya na jwa badu na weza stretch. I never said I'm the best, but I just pick a chest. Kijua awa toto wa niwezi. I never say I'm not the rest, kwa kijua uta sweat. If my brother out there tryna mess me, I never came like a guest. I'm a lead for the rest, kila maali najua mimu nyeji. So I'm not a kid like the rest, I'm a kid who's blessed. I'm the chosen kwa kijua uwezi trust me. Mina nganga nayo body na pay bills. Body na sin na ina vile na predict. I'm a soldier mini leo, that's the best thing. Mina pigana nayo, ataka mina nipea chill. Samara pa wato ambia nipite for classing. Ziki kaisa na ikitu taka investing. Besting, testing, kama uta waste it. Chasu kujaga wasu mbia kuwa the best thing. They told me that everybody's on the company, I did it for myself. They put me inside, but me still like it, so
niweka kwa shelf. Na jiyo na bingwa jusiwezi windwa na sinaga bule kufaze. Na iyo ndi reason enough ya kukonyesha really different from the rest. Everyone are weird, wanna blessings. Telling me blessings, so blessings. We wanna weird, wanna blessings. The one that's it, I can't get stressing. We wanna weird, wanna blessings. Telling me blessings, so blessings. We wanna weird, wanna blessings.
I'm only blessed. No man I'm in a shiki bila stress. Satanic mess. But don't I make amends. Reasons in aga regrets. In aga interest. Fava cause in interest. Sign a pass killer test. Na invest. Time yangu kwa mida dita leta profit na interest. Ay. Life is full of lessons. Siko class na na study. Mini study. Shuguli huwa nafanya mufanya no study. Na sikoti nyayo. Kasi yongozi mina si mami ya study. If you do understand that I get in done, I'm still outstanding. Kanto na bounty, vile zi baraka zina ni hunt. Maybe na deserve, baby ni favor. Na pata tuko kole master, mina serve. Juicy jay staff, hata nikikosa na chonga yangu. Inakuwa gari staff, take you a tough. Easy situation, nifunza kuhandle gizi staff. Juicy jay ogopa, kwenda kutafuta. Jukomba kukopa, nikitu nogopa. Nataka nikioda, wana deliver kwa nyumba. Nimejoka kwa window shoppers, level na zi propel. Kama chopper to the top, sahine she proper. Highly blessed, drunky laughter, jay na bivezi nipata sober.
They told me that everybody's on the copa, ni yada did it for myself. They put me inside, but missing the nagi, siwezi niweka kushe. Na jiyo na bingwa jusiwezi windwa na sinaga bule kufaze. Na iyo ndi reason enough ya kukonyesha really different from the rest. We wanna weed, wanna blessings. Telling me blessings, so blessings. We wanna weed, wanna blessings.
Kwa program HSID, jwe duli patio ganju katutoka. I'm so proud niliomoka, lakini mkini hustle nimesota. Last year ulikuwa brogan, this year unajiona broker. Sionekani skills, labda kitembeza product. Kwenye kislow band, ndani ya slow coach na nikidaban daban. Stage ya saba, sabon lushkishwa na katwa suburbs. Makanga alinipea na vuliwa rubber sile kuelewana.
DJ Zemar
Kamfano, old school lika. Kwenye kislow band, ndani ya slow coach na nikidaban daban. Stage ya saba, sabon lushkishwa na katwa suburbs. Makanga alinipea na vuliwa rubber sile kuelewana. Fanya kifanywa, Kamfano,
DJ Zemar
Kwenye kislow band, ndani ya slow coach na nikidaban daban. Stage ya saba, sabon lushkishwa na katwa suburbs. Makanga alinipea na vuliwa raba sile kuelewana. Fanywa, kamfano, old school kama wolo. Nayo, taponya yon kelekea dao. Yo, unatupeleka rao na iyo dinga na tatuna baro. Oshewa salo jipate cardio. Hata tak juwe yo mambo. Hata batu meet Panston. We ni super rat kama Mario. Atuyachi yende. Nayo.
Nayo. Radan fisa mayo. Wakitinga dirisha cheki mamchizi. Jua ceiling nayo. Anaku feeling zipando uliambu na pendu wani vako. Ni wako ni wangu ni wetu, mali ya sako. Warero kia meda kitu satano nshakinga hustle. Jua senkenki seba waya kuwa bebe hapo kando. Kitu nasikiza Johnny wada baliko bando. Kitu nasikiza Johnny wada zabe na zabra. Slim adai kuiwasha cheza chini kuna mainforma. Nyuma stage msupa adai kuirusha kauta igonga. Promoter lingiza ganjeve pale 111. Tule mrushia morio kwanza kuwa gamaji vdele.
Atuyachi yende. Nayo.
DJ Zemar, the king from Climax Entertainment.